This message, this day, this scripture is fulfilled by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, February 19, 1965, at the Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyo, lelo oyo, likomi oyo, ekokisami. Yandeko William Marion Branham, etiamaki liboso na anglais mokolo ya mitano na pokwa mokolo ya zomi na libwa na sanza ya mibale na mobu 1965 na ecole secondaire Parkview na Jeffersonville, Indiana, États-Unis America.
Just remain standing if you will while we bow our heads for a word of prayer.
Botikala kaka ndenge botelemi soki bokolinga wana tugumbi mito mpo na kobondela.
Dear Heavenly Father, we are grateful tonight for this another opportunity to come and present this glorious, marvelous gospel of Jesus Christ. We thank Thee because that He still remains the same yesterday, today, and forever.
Molingami tata na likolo, tozongisi matondi na pokwa oyo, pona libaku mosusu ya koya kotalisa sango malamu oyo ya nkembo pe kitoko mingi ya Yesu Kristo. Totondi yo mpo azalaka tango nyonso ndenge moko lobi lelo pe libela.
We thank Thee for these people who have gathered out here in the time of this cold weather and still with their anticipations great, looking, believing that something extraordinary is going to be given us from God. We come with that hope, Lord, to every meeting.
Totondi yo mpo na bato oyo basangani awa na tango ya malili oyo pe bazali kaka na posa na bango makasi kozela kondima ete Nzambe akopesa biso eloko moko libana na momesano. Toyaka na eliki awa na nkolo na mayangani nyonso.
We thank Thee for the services night before last at the tabernacle. Thank Thee for the service here last evening and for the service today at the tabernacle. We're looking forward now what you will have for us tonight.
Totondi yo mpo na mayangani liboso ya mpokwa oyo eleki na tabernacle. Totondi yo mpo na liyangani ya mpokwa ya lobi eleki. Pe mpo na liyangani ya lelo na tabernacle. Tozali sikoyo kozela oyo kopesa biso na mpokwa ya lelo.
Father, we know that anyone that's able to move their hands could turn back the pages of the Bible. But there's only one who can make it live and be real. And that's you. Father, we're looking for you to do that tonight.
Tata, tuebi ete moto nyonso ya zali na makoki ya koningisa loboko, akoki kobalola kasa ya Biblia. Kasi ezali bobele na moto oyo, akoki kosala ete yango ezwa bomo ipe ekoma solo. Pe ezali nde yo. Pe tata, tuzali kozela ete osala yango na pokwa oyo.
Bless us in every way. Our hearts are so full of joy as we see the time approaching when we're going to meet Him face to face, the one that we've loved and lived for all these years.
Pambola biso na ndenge nyonso, mitema na biso etondi penza na esengo, wana tozali komona ngonga yango kobelema, tango tukokutana na ye, miso na miso, ye oyo biso tosili kolinga pe kobikela mibu nyonso oyo.
Many new converts, Lord, has been made. Understanding that a great host, 40 or 50, is to be baptized in your name in the morning from the service last night.
Bato mingi nkolo, babongoli mitema sika. Tososo liete bazali ebele, tukumi na ito, tukumi tano, o basengeli kobati samana kombo na yo na tongo. Bandimaki na lianga ni yampokwa ya lobi eleki.
Oh God, please continue. We pray until every predestinated seed of God has seen the gospel light and has come into the fold.
Eh, Nzambe, tobonde lioko babongo kino momboto nyonso ya Nzambe, oye bongisa maliboso, emona pole ya sango malamu pe, ekota kati netonga.
We ask you to hide us tonight behind the word, blind us to the things of the world, and let us see Jesus. May there be a Mount Transfiguration experience among us tonight that we see no man save Jesus only. We ask it in His name and for His glory and a vindication of His gospel. Amen. You be seated.
Tosengete obomba biso na pokwa oyo sima ya liloba. Boma miso na biso na biloko ya mokili, pe tika ete tomona Yesu. Tika ete likambo oyo esalemaki na ngomba ya mbongo wana esalema katikati na biso na pokwa oyo. Ete tomona moto moko te bobele Yesu. Tosengi yango na nkombo na ye, pona kembo na ye, pe kotatolama ya sango malamu na ye. Amen. Okoki kofanda.
Just go to turn this mic or this desk just slightly sideways if it's all right, so that I can see both sides of the audience. I guess I can get these microphones around here, right? All right, just a minute.
Nakobalola mikro yo to etelo yo mwa moke na pembeni soki ezali mabete mpona ko komona ngambo nyonso mibale ya eyanganelo. Na banzete nakoki kobongisa ba mikro oyo ezali awa malamu nzela mwa moke.
We are greeting from the main auditorium here tonight our friends in Arizona, California, Texas, and across the United States by the way of telephone. This is going nationwide, this service tonight, by the way of telephone. So we trust that God will bless us.
Tozai kopesa mbote kouta na baoyo bayangani awa na mpokwa oyo. Na baninga na biso na Arizona, na California, na Texas, pe na Etats-Unis mobimba na nzela ya telephone. Oyo ezali koyokama na ekolo mobimba. Litea ya mpokwa oyo. Na nzela ya telefone, na bongo to timo tema ete Nzambe akupambo la biso.
Can you hear back over to the auditorium to the left? All right, they're going to check now the telephone system to see if it's working. All right.
Bino kuna na sima na ngambo ya mwasi ya yanganelo. Buzari koyoka? Malamu, balingi siko kota la system ya telefone ango. Pona kwe baso ki ezo sala malamu.
Everybody happy tonight?
Amen.
That's fine. On this side, amen, I'm so glad to see that you're all seated comfortably.
Moto nyonso azaina esengo na mpokwa oyo, ezali malamu. Nangambo oyo, amen, nasepeli mingi komona ete bino nyonso bufandi malamu.
And now, tomorrow night, if the crowds keep increasing, there'll also be telephone direct there is tonight. I think some of them is down there. At the tabernacle.
Siko lobi na pokwa soki bato bakoki kobakisama bakotia pe telefone ya mbala moko. Etiami na pokwa oyo na kanisi ete bamosusu ndambo bazali kuna na tabernacle.
And tomorrow morning the services cannot be had at the tabernacle because there'll be a florist there decorating the church for a wedding tomorrow afternoon.
Pe lobi na tongo mayangani ekoki kozala na tabernacle te, pamba te ba moteki ya ba fololo moko akozala kuna kobongisaka losambo po na libala oyo ekosalema lobi sima na nzanga.
And they have transferred the services in the morning up to Brother Ruddle's church, one of our associates, and up on the highway here, 62, it hasn't been announced.
Pe bati mayanga niango o ya tongo na losambo ya ndeko Radel moko na basosie na biso likolo na autoroute 62 awa bapesa ki liyebisi yango bapesa ki yango.
If it overflows up there we'll take the rest and send another minister down to Brother Junior Jackson's down in Clarksville. The reason we had it, Brother Ruddles, is close here and we can we thought you could find that easier. And then we'll take care of it in some way.
So kikuna pe tondi mingi koleka, toko zaba oyu batika li pe, toko tinda motei mususu epa inandeko Junior Jackson, kuna na Clarksville. Tina oyu toti yangwe epa inandeko Radel ezalinde pembeni awa. Pe toko ki, pe toka nisa kete, bukumona yango na pete penza. Na bongo toko sala likambo yango na ndengi nyonso.
Be sure to get all those baptisms in for tomorrow. And I hope there'll be another 100 or 2 added to those for baptism tomorrow.
Pe kosala penza oyo esengeli poko batisa manyonso wana esalema lobi. pe nazoli kete baton kama to kama mi bale mususu bako bakisama na bango po na kubati sama lobi.
And now, tomorrow night, I never like to announce anything you speak on ahead of time, but one night in the service, or one day, I want to speak on the subject of who is this Melchizedek.
Siko lobi na pokwa, nalinga kata mokete kwebisa likambo yo okolobela liboso yangonga. Kasi na pokwa moko kati na liangani. To mokolo moko na zaina posa ya kutea likolo na Melekisedeke oyo azali nani.
Because it's a subject that I think we're living in the time when these revelations of which has been a question down to the age of who is this fella.
Po ezali likambo oyo na kanisa ete tozali kobika na tango oyo bimoni tseli. Oyo ezali motuna penza na eleko mobimba oyo ete. Moto oyo azali nani?
And I believe that God has the answer who he was. Some said a priesthood, some said a king, some, but there's got, as long as there's a question, there's got to be an answer to that question which is right. Cannot be a question without first being an answer.
Pelandimi ete nzamba azali na eyanongo. Oyo ye azalaki. Bamususu balobaki nganga nzambe, bamususu balobaki mokonzi, bamususu kasi esengeli na tango nyonso oyo motuna moko ezali, eyano moko esengeli kozala na motuna yango. Oyo ezali solo. Motuna ekoki kozala te kozanga ete eyano moko ezala liboso.
Now, we trusting that God will give us a blessing tonight out of his word as we read it. And you've had, Billy told me to tell you, that you sure had fine cooperation with the peoples here that's been in the parking system, the police and everything. Keep it up. That's very, very good.
Sikoto, timotema ete nzambe akopesa biso lipambo na pokwa oyo uta na iloba na ye. Wana tuzo tanga yango. Pebo zalina, bile ebisa kingai, na ebisa bino ete. Bozalaki na boyoka ni malamu na batu ya ngumba awa, baoyo basalaki na sika ya kutia mituka. Polisi penyonso wana. Boko bandenge wana, ezali penza malamu.
We hope to see the time, maybe in the near future, when maybe we could bring the tent here to the city and put it up out here in the ballpark where we could stay for some length of time, maybe for 3 or 4 weeks revival constantly.
Tozoli kia ete tokozwa tango moko, tango mosusu na mikolo ezali koya. Oyo tokoki tango mosusu komema ema awa na ngumba pe, kotele misa yango awa na stadi ya baseball. Esika oyo tokoki koumela mwa tango molai, tango mosusu po na poso misato tomine ya mayangani ya kulamuka mbala na mbala.
Here, we just merely get to know each other, and then we have to say goodbye, and we go again. But I'd like to come and stay an extensive trip. One time where he can stay so he don't have to close out a night or two, but just stay and teach day and night, on and on.
Awa tozoe bana bamoko na mosusu kaka pona mwangonga. Simana yango tosengeli kukabwa na pe kukendeli susu. Kasi na kosepela koyana mubembo moko pe kuhume na tango molai penza, na unga moko oyo buko kiko umela, oyo toko sengela kosilisa na poko wa moko to mibale pambate. Kasi ko umela pe kote ya malakisi butupe moi, pe bongo na bongo.
Maybe somebody go home and feed the chickens, milk the cows, and come back next week and continue home with the service. I like that. So, the Lord be with you.
Tango mususu moto moko akozonga epai na ye, pona koleisa basoso, kubenda miliki, na bangombe peko ya lisusu na poso elandi, pona kokoba na mayanga niyango. Na sepela kana yango mingi, boye kolo aza na bino.
Now, before I leave, perhaps Sunday morning or Sunday night or sometime one of these services, I know you're all waiting to hear the message on the truth about marriage and divorce, which is one of the great problems of the day.
Sikoyo, liboso na kende, tango mosusu mokolo ya lomingo na tongo to mokolo ya poso na pokwa, to na tango mosusu Na moko na mayanga nyoyo, na ebiete bino nyonso bozali kozela pona koyoka litea na tina na bosolo ya libala pe koboma libala. Oyo ezali moko na makambo ya minene ya mokoloyo.
And I'm just as sure as I'm standing here, I believe that the correct answer is in the Word of God. And I believe that that's what I promised to come back for.
Pena ndimisa mi penza ndenge na telemiawa, ndimiete eyanoyo elongo bani ezali kati na liloba ya Nzambe. Pena ndimiete yango ndeti na nalakaki ete na koya lisusu.
I suppose knowingly, as far as I know, I want to have another service here in Jeffersonville on Easter Sunday. And we'll, for sunrise service, and then Easter Sunday.
Pena banzi ete na boebi nanga, na ndenge na yebi, na zaina posa ya lianga ni mususu awa na Jeffersonville, na lumingu ya Pasika. Petoko, poona lianga ni ya kulamuka ya moi, sima, na yangonde lumingu ya Pasika.
So we'll announce it ahead and try maybe to get the auditorium, if possible, or somewhere for Sunday. Maybe come Saturday and Sunday.
Boye, toko pesa liyebi siyango liboso pe, toko meka tango mususu kozwa auditorium. Soki tokoka, to esika moko boye, pona mokolo ya lumingo, tango mususu koya mokolo ya poso pe ya lumingo.
Have to fly in and back out because it's near the time. I have to check it first with the schedule I have and one of my itinerary in California. And then immediately after that, I've got to go down into to Africa. So keep in touch and pray for us.
Na sengeli kende pe kozonga na mpepo po ezali tango mukuse. Na sengeli kotala yango malamu liboso na manaka oyo na zaina yango pe moko na banzela na ngai eleki na California. Na sima mbala moko sima na wana na sengeli kende na Afrika. Na bongo toko ba kosolola pe bobonde la pona biso.
Now tonight I want to call your attention to a portion of God's Word found in the fourth chapter of St. Luke. The fourth chapter and the 16th verse, it will begin. Jesus speaking, this day is this word fulfilled in your ears.
Sikoyo, na poko hoyo, na linko benda bukebi na bino na eteni moko ya liloba ya Nzambe. Ezwa mina mokapo ya mine ya Santu Luka. Mokapo ya mine, kubanda na molongo ya zomi na motoba, Yesu nde azali koloba. Lelo oyo, liloba oyo, ekukisa mi na matoi na bino.
Now, we want to draw from that a conclusion of how dynamic is the word of God. Now we all can figure out the mechanics, but it takes the dynamics to make it work.
Siko tolinko zwa utana yango likanisi ya suka ndenge liloba na Nzambe ezali dynamic. Siko biso nyonso tokoki kososola mekanike kasi esengaka ba dynamic pona yango esala.
We can figure out what the mechanics of a machine automobile, but then it takes the dynamics to make the wheels go to operating and moving.
Tokoki kososo la mekaniki ya masini moko ya motuka, kasi nasima esenga kaba dynamiki pona bapine ebanda kosala pe kobaluka.
Now, Jesus had returned to Nazareth, where he was brought up. On down in the scriptures here, we find that they said, we'd heard you did such and such over Capernaum. Now, let us see you do it here in your own country.
Sikoyo, Yesu azonga kina na Nazarete. Esika oyu akolisa maki. Kokita kate makomiawa, tomoniete balobaki. Teoka kiete osalaki likambo boye na boye na Capernaum. Siko tika itumona yo kosala yango awa na mboka na yo moko.
Jesus said, a prophet is not without honor except in his own country. And of course that's where you're brought up at. And where people know you. And there he had a bad name to begin with by him being born without an earthly father.
Yes, alobaki. mosakoli azanga kalokumu kaka na mboka na ye penza. Pe ya solo wana ezali epai oyo okola. Pe epai bato bayebi yo. Pe kuna azalaki na kombo ya malamu te. Pona kobanda, lokola ye abotamaki kozanga tata ya mokili oyo.
They called him an illegitimate child, that Mary was actually pregnant before she married officially Joseph. But that isn't so. We know it isn't so.
Bazalai kobenga ye mwana makango, ete Maria akumba kizemi liboswa bala penza Yosefe. Kasi ezali bongo te, tuebiete ezali bongo te.
And on this scripture, what caused me to fall my eyes upon this was something that happened just recently in Phoenix, Arizona. It was the last day of the service that I was to speak at the International Convention of the Full Gospel Businessman.
Pena likomi oyo, eloko oyo esalaki ete nabwaka miso likolo na yango, ezalaki likambo moko oyo euti kosalema kala mingi te na Phoenix na Arizona. Ezalaki na mokolo ya suka, yaliangani oyo ngai nasengelaki koteya na likita ya mokili mobimba ya ba homme d'affaires du plein évangile.
And in this convention, there was a visitor with us, which was a Catholic bishop, which is of the Chaldean rites of the Apostolic Catholic Church.
Na likita oyo, mopaya moko azalaki elongo na biso, oyo azalaki episkopo ya katoliko, oyo euti na rite chaldéen ya lingomba katoliko ya Bantoma.
The Most Reverend John S. Stanley, OSD, he is the Archbishop of Metropolitan United States in the Catholic Church. This had to be his card and his address.
Reverend Mokonzi John S. Stanley, OSD, azali archevêque métropolitain ya États-Unis na lingomba katoliko. O nde kalati na ye, ezali pe na adres na ye.
And he was a visitor with the Christian businessman. And I had seen him there the day before, and when I was speaking on Saturday night, I believe it was, or Saturday morning at the breakfast, and as I was speaking, he kept watching me.
Azalaki mopaye pa ya ba homme d'affaires chrétien, pe na otaki komona ye kuna liboso ya mokolo yango. Tango nazali koteya mokolo ya poso na pokwa, na banzi ezalaki bongo to mokolo ya poso na tongo, na bilei ya tongo, pe ngai, wana nazali koteya, akobaki kotala ngai.
I thought, that man certainly is disagreeing with everything I say. And, you know, you could just see him keep his head up and down. But I didn't know what was just exactly working on him.
Nami lobelaki. Na tembete mobali wana azali koboya kondima makambo nyonso oyo nazali koloba. Pe boyebi bokokaki komona ye azalaki tango nyonso kotombola pe kokitisa moto. Kasi nayebaki te eloko nini ezalaki penza kosalema na ye.
So on Sunday afternoon when I got up to speak, I was going to take my text on birth pains, where Jesus said that as a woman in travail with a child, she's travailing in birth.
Boye mokola lomingo simayanzanga, tango na mataki po na kotea, na lingaye kotea likolo na bampasi ya kobota. Epayo Yesu alobakete, lokola mwasi oyo azali na pasi ya kobota mwana, azali kati na pasi ya kobota.
And so I was going to speak from there as birth pains, the subject saying that the world is in birth pains now. The old has to be done away with so the new can be born, just like a seed has to rot away in order to give new life.
Na bongo na lingai kolobela yango longwana esika wana, mapasi ya kobota, lokola mokonza. Koloba ete mokili ezali na mapasi ya kobota sikoyo. Oya kala esengeli kolongwa po oyo ya sika ekoka kubotama. Kaka ndenge mo mboto esengela ka kupola po ebota bo moyo ya sika.
How the pains, birth pains struck the world in World War I. She had a terrific pain because he had poison gas and so forth that almost could destroy the world. And in World War II, she struck another harder pain. They had blockbusters and also an atomic bomb.
Pendenge bampasi bampasi ya kobota ebeti mokili. Netumba liboso ya mokili mobimba, ezwa kimpasi moko makasi. Po basala ki bagazo ebomaka. Penyo sowana, oye kokaki penza kuboma mokili mobimba. Penetumba ya mibale ya mokili mobimba, eyoka kimpasi mosusu ya makasi koleka. Bazaki na mabombu ya minene na bomba atomic pain.
She cannot stand another labor pain. With these missiles and things today, one more war will throw her out into space, for she will now be delivered, and there will be a new earth. The Bible said there will be.
Ekoki koikela pasi mosusu ya kobota te. Naba misilo oyo pe biloko ya lelo, soke tumba mosusu eye, ekobwaka mokili libanda na mipepe, pamba te kala mingi te ekosala ete abotama. Pe mabele ya sika ekozala. Biblia elobaki ete ekozala.
Under every prophet's message, Israel got a birth pain. Because these prophets have come on the scene after the theologians and clergymen would have the church all in organization form.
Neleko ya sango ya mosakoli nyonso, Israel ezwa kipasi ya kobota. Po basakoli yango bazalaki kokota na mosala, sima na ba theologien, na bakambi ya mangomba, kokomisa lingomba mobimba na lolenge ya ebongiseli.
And when that prophets come on the scene, but thus saith the Lord, they shook them churches. And she had a birth pain. Finally, she had birth pains flown up until she delivered a son of the gospel, which was the word itself made flesh.
Petango basakoli yango bazalaki kokota na mosala, na yango elobinkolo, bazalaki koningisa mangomba yango, pe azalaki kozwa mpasi ya kobota. Suka yokaki bampasi makasi ya kobota, na lengete abotaki mwana ya sango malamu. Oyo azalaki loba yango moko, elati nzoto.
So the church really is in birth pains tonight, again for the deliverance of the Son of God, to come again. All of our theologians, all of our systems, all of our denominations have rotted right out from under us.
Na bo elingomba ekomi lisusu na mpasi ya kobota penza, ona kobota mwana na nzambe koya lisusu, ba teologie na biso nyonso, ba system na biso nyonso, badenomination na biso nyonso esiliko pola na se na biso.
So we are in birth pain. And a message from God always throws a church in heavier pain. But after a while she's going to be delivered of a bride that'll bring forth Jesus Christ to his bride.
Boye tozali kati na mpasi ya kobota. Pesango kouta na nzambe ekoti sakatango nyonso lingomba na mpasi makasi ya kobota. Kasi simana mwa tango, akobota mwa sina libala. Yangonde komema Yesu Kristo epai ya mwa sina libala na ye.
And then, thinking this man had disagreed with me so much, when I raised up to speak this message, I turned in my Bible to find the page, and my wife had just given me a new Bible for Christmas. My old Bible is about 15 years old, and the thing was just about torn to pieces.
Na bongo nazalaki kokanisa ete mobali oyo azalaki kondimela ngai penza te. Tango natelemaki mpona koteya sango oyo, nafungolaki Biblia na ngai mpona koluka lokasa yango, pe mwasi na ngai autaki kopesa ngai Biblia ya sika mpona Noele. Biblia na ngai ya kala ekokisi mibu pene na 15, pe eloko yango ekomaki ya kopasuka-pasuka.
The pages every time it open up and fly out of it. And but I know just where to find every scripture. So I studied close in that Bible, and I just picked up the new one because the other looks so ragged to go to church with.
Kasa na yango mbala nyonso nazalaki kofungola yango, ekomaki kolongwa pe, kasi naebaki penza esika likomi moko na moko ezalaki. Na bongo nazalaki koyekola malamu na Biblia yango. Pe nazwaki kaka oyo ya sika, Poyo mosusu ezalai kumona na yakobeba beba makasi. Pona kumimayango na losambo.
And when I started to turn over in St. John, where the scripture was found, I started to read the 16th chapter, and the verse that I was looking for wasn't there. So I thought, strange, I turned back again, still it wasn't there.
Petango na bandai kufungula na Santu Yohane esika likomi ango ezalaki, na bandai kotanga mokapo ya zomi na motoba, kasi molongo oyo nazalai koluka ezalaki wanate. Bona mino belaki, kokamwa. Na balolaki lisusu ezalai kaka wanate.
And Brother Jack Moore from Shreveport, Louisiana, a bosom friend of mine, he was sitting there. I said, Brother Jack, isn't that found in St. John 16? He said, yes.
Pendeko Jack Moore ya Shreveport na Louisiana, muninga langa ya motema afanda kiwana na lubaki. Ndeko Jack, ezaina Santu Yohane zomi na motoba boete? Alubaki iyo.
And this Catholic priest got up out of his seat from about 100 clergymen sitting on the platform, walked over close to me with all of his robes and gowns and crosses and so forth, and got right up close to me, and he said, my son, be steady. God is fixing to move.
Pesango ya katoliko oyo atelemaki na kiti na ye. Bakonzi ya mangomba pene na mokama wafanda kine tumbelo. Apusana kipe mbe na ngai. Naba nzambala na ye nyonso, naba robu, babi kulusu, pe nyonso wana. Pe apusana kipe nzape mbe na ngai, pe alubaki. Mwana ngai, zala kimia. Nzambali inko sala.
I thought a Catholic bishop telling me that. He said, read it out of my book. And I read the scripture out of his book. And took my text and went on. Preached my sermon.
Nami lobelaki. Episkopo ya katoliko nde azoe bisangai yango. Alubaki. Tanga yango na buku na ngai. Pena tanga ki likomi yango uta na buku na ye. Nazwaki makomi na ngai pe na kobaki. Na teaki litea na ngai.
Afterwards, when I got through, he got up after I was gone and said, this one thing has to happen. After that, the church has to get out of the mess it's in, or we have to get out of the mess the church is in. So one or the other.
Nasima na yango, tango, nasilisaki, atelemaki, walangai, nasi, nakendeki, palubaki, ezaina likambo moko, oyo esengeli ko salema. Sima na yango, lingomba esengeli ko bima na mbindo oyo ezali kati na yango. Tobi sonde to sengeli ko bima na mbindo oyo, lingomba ezali kati na yango. Boye, eloko moko, tomo susu.
And I was on my road home back down to Tucson. That evening, the kids was crying for a sandwich, and I stopped to get a sandwich at a little stand. And my wife said, Bill, I never was so nervous in all my life. To see you stand up there fumbling through that Bible, said, didn't it make you nervous? I said, no.
Pena zalaki na nzela ya kozonga ipai na ngai, na Tucson, na pokwa yango. Bana bazalaki na posa penza ya sandwich, pena telemaki po na kosomba sandwich na mwa kioske moko. Pe mwasi nanga alubaki, ibil, natika lako zala motema likolo bongo te na bomo inanga mubimba. Komona yoko tele mawana, ozaliko luka luka na Biblia yango, alubaki, e komisa kiyo motema likolo te? Na alubaki te?
I said, I know it was in there somewhere, they just didn't have the pages, a misprint. And she said, to think that I got you that Bible, and looked like every eye in there was right up on me. And I said, well, you couldn't help that, there's a misprint in the Bible. I said, they just never put the page in.
Nalubaki, naibaki ete ezalaki wana na esika moko boye. Bakoti saki lokasa yangote. Ezaeli bunga ya nyateli mokanda. Nalubaki, kokanisa ete ngai moto na pesa kiyo Biblia yango. Ezalaki lokola ete miso nyonso kune zae kotala ngai. Nalubaki, okoi kusala eloko moko te. Wana ezalaki libunga ya nyateli mokanda ya Biblia yango. Nalubaki, batika lako tiande lokasa yango na kati te.
Well, I got down and looked at it again, just perfect as it could be. But the 16th chapter ends the portion of it just about 3 inches from the bottom. Over at the 17th chapter on the other side does the same thing.
Nakende kipe natalaki yango lisusu ezalaki penza malamu bendenge ekoki. Kasi mokapo ya zomi na motoba eteni eteni na yango esuki na centimetre sambo kobana na se na mokapo ya zomi na sambo na ngambo mosusu. Esali pe ndenge moko.
And being a new Bible, those two pages had perfectly stuck together. And I was reading from the 17th chapter instead of the 16th. Well, I said, that's all fine, it's for some cause.
Pe lokola ezali Biblia ya sika, kasa mibale wana ekangamaki malamu be penza. Pe nazali kotanga mokapo ya zomi na sambo na sika ya oyo ya zomi na motoba. Nalobaki, nyoso wana ezali malamu, esalemi po na tina moko.
And just as plain as you could hear any voice, a voice come to me and said he entered into Nazareth, the where he was brought up at, and went into the synagogue as it was his custom. And the priest gave him the scriptures to read. And he read Isaiah 61.
Pe kaka ndenge bokokaki koyoka mongongo nyonso, mongongo moko eyaki epai nanga. Pe elobaki, akotaki na Nazarete epai babokolaki ye. Pe akendeki na sinagoga, ndenge ezalaki momesano na ye. Pe nganga nzambe apesaki ye makomi po na kotanga, pe atangaki Isaya tuku motoba na moko.
And when he had read the scriptures, he sat down, handed the priest back the Bible, the book, and sat down, and all the eyes of the congregation was up on him, and precious words proceeded from his mouth, and he said, this day, this scripture is fulfilled.
Tangu asilisaki kotanga makomi yango, afandaki, azongisaki Biblia yango, buku yango epai ya nganga nzambe. Pe afandaki, pe miso ya bato nyonso na lianga nezalaki likolo na ye, pe maloba ya motuya ebimaki na monoko na ye, pe alobaki, lelo oyo likomi oyo ekokisami.
This day, this scripture is fulfilled. How accurate is the scripture? If you'll notice this, in Isaiah 61, 1 to 2, is where our Lord was reading from. Isaiah 61, 1 to 2, but in the middle of the second verse of Isaiah 61, he stopped.
Lelo oyo likomi oyo ekokisami. Likomi yango ezali kolongo bana penza. Soki botali yango malamu na Isaya, tuku motoba na moko, moko kino na mibale, ezali esika oyo nkolo na biso azalaki kotanga. Isaya tuku motoba na moko, moko kino mibale. Kasi na katikati ya molongo ya mibale, ya Isaya tuku motoba na moko, atelemaki.
Or said the Spirit of the Lord is upon me to preach the acceptable year. Then he stopped. Why? The other part to bring judgment didn't apply to his first coming, but is second coming. See, it didn't apply there. How the scriptures never make a mistake. They're always perfect.
Esika elobaki, molimo ya nkolo ezaeli kolo na ngai, pona kote ya mobu ya ngolu. Nasima telemaki, pona nini? Eteni mosusu, pona komema kosambisama. Etalelaki boyei na ye ya libosote. Kasi pona boyei na ye ya mibale. Bomoni etalelaki wanate. Makomi esalaka libunga ata mokete. Ezalaka tango nyonso ya kobongabe.
Jesus stopped just where the scripture stopped, because that was exactly what was to be vindicated in his day. Now, in that first coming, the second coming, he will bring judgment upon the earth, but not then. He was to preach the acceptable year.
Yesu atelemaki penza na esika oyo likomi yango etelemaki. Pamba te wana ezalaki penza oyo esengelaki kotatolama na mokona ye, na boyei oyo ya liboso wana. Na boyei ya mibale nde akomema kosambisama na mokili. Kasi na eleko wana te, ya esengelaki kosakola mobu ya ngolu.
Notice, the Messiah standing in the platform to identify himself with the word of promise for that age. How strange. Amen. The Messiah standing up before the church. And look at these precious words when he says here, to preach the acceptable year.
Botala malamu. Masia telema kine tumbelo. Pona komitali sapolele ye moko na liloba ya elaka pona eleko wana. Kokamwa penza ndenge masia telema kiwana liboso ya losambo. Pebo tala maloba ya motu ya oyo, tangwa alobia wa, pona kosakola mobu ya ngolu.
The acceptable year, as we all know as Bible readers, was the year of Jubilee. That when all slaves and prisoners, as they were been taken prison and had to give a son to pay a debt or a daughter to pay a debt.
Mobu ya ngolu, ndenge biso nyoso toyebi lokola abatangi ya Biblia, ezalaki mobu ya yubile, ezali tango baombo na bakangami nyoso, lokola bazalaki bakangamaki na boloko, basengela iko pesa mwana mobali, pona kufuta nyongo, to mwana mwasi pona kufuta nyongo.
And they were in bondage. No matter how long they'd been in bondage or how long they're supposed to stay there, when the year come of the Jubilee, when the trumpet sounded, every man could go free if he wanted to go free. You were free, you were no more slave.
Pe bazalaki na boombo, etalite tango boni bango baumelaki na boombo, to tango boni basengelaki koumela kuna, tango mobu yango ekomi, oya yubile. Tango kelelo ezalaki koyula, moto nyonso akokaki kozwa bonsomi soki alingaki kozwa bonsomi. Ozwi bonsomi, ozalaki lisusu moombo te.
But if you desired to remain a slave, then you had to be taken down to the temple, stood by the temple post, and they took an awl and bored a hole in your ear. And then you had to serve that slave master the rest of your days.
Kasi soki osepelaki kotika la mombo, na tango wana basengelai komema yo na tempelo, kotele misa yo pembeni ya likonzi ya tempelo, pe bazale kozo etubeli, pe batoboli lidusu na litoi na yo, na bongo osengelaki kosaya la mokonzi ya baombo yango, pona mikolo na yo nyonso yetikali.
What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. When it's preached the acceptable time and the time of Jubilee, anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how far you stooped in sin, or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound out. You are free.
Ezali penza ndakisa oye bongibe ya sango malamu ya Yesu Kristo. Tango ezali koteyama, tango ya ngolu, pe tango ya yubile, moto nyonso etali tena ni yozali, loposo ya langi nini yozali, moto ya denomination nini yozali, mosika boni yo kenda kati na masumu, to eloko nini ezali kotambo la malamu tena yo, okoki kozwa bonsomi na tango yo kikelelo ya sango malamu koyula, ozali somi.
If you turn your back upon the message and refuse to hear it, notice you were bored in the ear with an awe. That means to say that you have crossed the line between grace and judgment and you will never hear the gospel again.
Kasi, soki opesi mokongo na sango oyope, oboi koyoka yango, tala malamu. Bazalaki kotobola yo litoi na etubeli. Yango li koloba ete kokati sandelo oyo ekaboli ngolu na kosambisama. Pe okotikala koyoka sango malamu lisusu te.
You'll never get any further. You must be a slave to the system you're in the rest of your days. If you refuse to hear the acceptable year.
Okotikala kokende mosikate, osengeli kotikala mombo ya system oyo ozali kati na yango. pona mikolo na yonyonso etikali soki oboyi koyoka mobu ya ngolu.
Now, the other part of it, as I said, didn't need to be answered because this coming Messiah time now is when he will bring judgment.
Sikoyo, ngambo na yango mosusu, ndenge na lobaki, ezalaki na tina ya koyanola mate, po masia oyo azali koya sikoyo, na tango yango nde akomema kosambisama.
Now, how could those people ever fail to see who he was? How did they ever miss it? How could it be when it was so plainly made known and showed? How could they have ever missed seeing?
Sikoyo, ndenge nini bato wana bakokaki kozanga komona oyo ye azalaki? Ndenge nini bazangaki yango penza? Ndenge nini ekokaki kosalema na tango oyo ebanaki pe etalisamaki polele penza? Ndenge nini bakokaki penza kozanga komona yango?
What a word! Think of it! This day is this scripture fulfilled before your eyes. Who said it? God himself, who is the interpreter of his own word. This day is this scripture fulfilled.
Tango ye, oyo nde liloba, bokanisa nanu. Lelo oyo likomi oyo kokisami na miso na bino. Nani alobaki yango? Nzambe ye moko. Oyo azali molimboli ya liloba na ye moko. Lelo oyo likomi oyo ekokisami.
The Messiah himself standing in the presence of the congregation and reading a word out of the Bible pertaining to himself and then saying, today this scripture is fulfilled, and they still fail to see it.
Masia yemoko atelemi liboso ya losambo pe atangi eteni eloba uta na Biblia oye lobeli yemoko nasima lobi lelo oyo likomi oyo ekokisami. Kasi bazanga kikaka komona yango.
What a tragedy that would be. But it's happened. It's happened many times. How could it happen? Of course, like it did in other times, by believing man's interpretation of the word. That's what caused it.
Elingaki kozala likambo ya mawa penza. Kasi esalemaki. Esalema mbala mingi. Ndenge nini ekokaki kosalema? Natembete kaka ndenge esalemaka na bantango mosusu. Na kondima kandi mola ya bato na oyo etali liloba. Yango nde esalaki likambo ngo.
Those believers in them days, so-called believers, was taking the interpretation of what the priest had said about the scripture. Therefore, Jesus, not belonging to any of their ranks or their societies, he was excommunicated from their company.
Bandimi yango ya bileko wana, bandimi ya maloba, bazalaki kokamata ndimbola ya makambo oyo Nganga-Nzambe azalaki koloba na tina ya liloba. Yango wana lokola Yesu azalaki na kati ya bituluku na bango to na masanga na bango te, babengalaki ye na bondeko ya liyangani na bango.
And therefore they could not identify him with them because he was different from them. The person of Jesus Christ was so unique that no one should have missed seeing it. That was the Son of God because he was a perfect identification of the scripture that was wrote of him.
Pe yango wana bakokaki kokanisa ye elongo na bango te. Pamba te azalaki ndenge moko na bango te. Motongo Yesu Kristo azalaki penza na lenge moko oyo moto moko te asengelaki kozanga komona ete wana azalaki mwana ya Nzambe po ye azalaki etaliseli oyo ebongi be ya likomi oyo ekomamaki na tina na ye.
So any Christian is known when his life identifies the very thing that a Christian's supposed to do. How he could stand there and say, This day, this scripture is fulfilled right before your eyes.
Lolenge wana ndemo Kristo nyonso ayebanaka. Soki bomo inaye elongo bani penza na makambo oyo mo Kristo asengeli kosala. Ndenge oyo akokaki kotelema wana pe koloba. Lelo oyo likomi oyo ekokisami na miso na bino penza.
How outstanding, how so plainly, and yet those people misunderstood. Why? It's because they took the interpretation of some order of priest that they were listening to. And history always repeats itself, and scripture has a compound meaning to it, and a compound revelation.
Ezalaki libanda na momesano, ezalaki polele penza, kasi ata bongo, batu yango basosola kimabe. Pona nini, ezali po bazwa kindi mbola ya etonga mokoboe, ya banganga nzambe, oyo bango bazalaki koyoka. Pe histoire emizonge la katango nyoso. Peli komi ezala kanandimbola kaka mokote na oyo yangwe lobi. Pe ezala kana emoni seli kaka mokote.
For instance, like it says in the Bible, that out of Egypt, I've called my son, referring to Jesus. Run the margin on that, you find out it also referred to Jacob. Same scripture, Jesus was his greater son. Jacob was his son, he called out of Egypt.
Ndaki sandenge lobami na Biblia ete, na benga kimwana na ngai ya mobali libana na Egypto. Ezalaki kolobela Yesu, botala oyo komami na marge pona yango. Elobela kipe Yakobo, likomi moko ango. Yesu azalaki mwana na ye ya mokolo koleka. Yakobo azalaki mwana na ye, oyo abenga kilibanda ya Egypto.
Which the Scofield reference and all other references give to it, because that's the scripture it was referring to. So it had a double answer. It had an answer to Jacob called out and to Jesus called out.
Oyo etali seli ya Scofield na bitali seli mosusu epesi yango. Oyango nde likomi oyo yango ezalaki kolobela. Boye ezalaki na biyano mibale. Ezalaki na yano pona Yakobo oyo abengamaki kobima, pena Yesu oyo abengamaki kobima.
And so is it today. It's because that we're in such a turmoil as we are, and people fail to see the truth of God, is because there's too many man-made interpretations of God's word. God don't need nobody to interpret his word. He is his own interpreter.
Ezali pe bongo lelo. Yango nde tina ya mobulu oyo tozali kati na yango. Pe bato bazo zanga komona solo ya Nzambe. Ezali po bandimbola ya bato ya liloba na Nzambe eleki mingi. Nzambe azali na tina na moto moko te pona kolimbola liloba na ye. Azali molimboli na ye moko.
God said in the beginning, let there be light, and there was light. That doesn't need an interpretation. He said, a virgin shall conceive, and she did. That doesn't need any interpretation.
Na ebandeli Nzambe alobaki, tikate pole ezala, pe pole ezalaki. Yangwe zena tina ya ndimbola te, alobaki, mongondoko kumba zemi, pe akumbaki zemi. Yangwe zena tina ya ndimbola moko te.
When God's interpretation of his word is when he vindicates and proves it to be so. That's his interpretation by making it come to pass. That's where God's interpretation is. It's when he makes his word come to pass. He's interpreted it to you.
Tango, ndimbola ya Nzambe ya liloba na ye, ezali tango oyo ye atatoli pe atalisi polele te ezali bongo. Yango ne ndimbola na ye. Na koko kisaka yango. Wanande sika oyo ndimbola ya Nzambe ezalaka. Ezali na tango ye ako kisaka liloba na ye. Azali ko limbola yango epai na bino.
Like if there never been light, you said let there be light, and there was. That don't need anybody to interpret. But we get man-made systems mixed into it. And when you do, you get it out of line. It's always been that way.
Ndakisa. Soki pole tikala kozala te pe alobaki, tika ete, pole ezala, Pe sale maki. Yango ezali na tina na moto moko te po na kolimbo la yango. Kasi biso to sangi saka ba sistemu oye salami na bato kati la yango. Pe na tango bo sali bongo, bo bobimisi yango na molongo. E sale makatango nyo sondenge wana.
But I still think of how striking it must have been. Think of it. The Messiah. Why did they fail to see him? Because their very leaders that ought to have known him, that ought to have been versed in the Scripture, that ought to have been understanding of the Scriptures, they belittle this man and said he's the illegitimate child of, to begin with. We wouldn't believe that.
Kasi na zali kaka ko kanisa ndenge oyo likambo yango esengela kiko kamwisa. Bo kanisa nanu, Masia, po na nini bazanga kikomona ye? Po bakambi na bango penza, ba oyo basengela kiko yeba ye? Ba oyo basengela kipenza koyeba makomi malamu. Ba oyo basengela kipenza kososo la makomi. Ba kitisa ki moto oyo pe balobaki. Azali mwana makangu po pona kobanda. Biso toko ndima yango te.
Years later, we don't believe that. We would die for the purpose to say that he was a virgin born son.
Si mana mibuko leka, tozo ndima yango te. Toko kufa kutu pona tina na koloba ete, azala kimwa na oyo abotama kina mongondo.
And it'll come to pass someday that the very things that we see Jehovah doing today, man in the ages to come, if there is, will die for the thing that we're talking about today. You'll have to do it when the mark of the beast comes on and you're not allowed to preach the gospel this way.
Peko salema mokolomo kwa ete, makambo penza oyo tozali komona Jehovah, kosala lelo, bato ya bile kwe koya, soke kozala, bako kufa pona likamboyo tozali kolobela lelo. Eko senge la bosala yango tango elembo ya nyama, eko ya, pe esiliko pe kisamela bino kote ya sango malamu lolenge oyo.
When the great union of churches comes together, which is in order right now for the world church, you'll have to seal your testimony with your own life to this.
Tango lisanga monene ya mangomba eko sangana elongo. Oye bandi kosale masasa epipona kosala lingomba ya mokili mobimba. Eko sengela na yo kokangisa litatoli na yo. Nabo moi na yo moko na likamboyo.
You must believe it now. If those priests could rise up and condemn him, would not condemn him. But you say, if I'd have been there, I would have done so and so. Well, in your age, but this is your age. Amen. This is the time.
O sengeli kondi mayango sikoyo. Soki banganga nzambe wana, oyo bakwe isakie, bako kaki kosekwa, balingaki kokwe isayete. Kasi okoloba, soki na zara kakuna, nalingaki kosala boye na boye. Oyo wane zara kie leko na yote. Kasi oyo nde leko na yo. Oyo nde tango yango.
You say, well, if he was here, the Bible said he's the same yesterday, today, and forever. The same. So he is here. But he's here as the world has civilized and become greater and educated more. He's here in a spirit form, which they cannot kill or put to death.
Okoloba, soki azalaki awa. Bibi elobi, azali ndenge moko lobi lelope libela. Ndenge moko, boye azali awa. Kasi azali awa. Wana mokile esili kokoma civilize, kokoma monene koleka, pe etangi mingi koleka, azali awa na lolenge ya molimo. Oyo bango bako kiko bomato komema na liwate.
He died once. He cannot die again. He had to be made flesh in order for God to be put to death in the flesh for sin. But this time he can never die. It's the Holy Spirit.
Akufa kimbala moko, ako kili susu kokufa te. Asengela kiko koma nzoto po nzambe abu mama na nzoto po na lisumu. Kasi na mbala oyo ako kiko kufate atamo kete. Ezali molimo santu.
Now, how to think that they had them things against him. Another thing, that he would not join any of their ranks. Then you see that still made him a bad person.
Sikoyo, kokanisa ndenge penza bakosela kie makambo wana. Likamo mosusu ezali ete
alingaki kokota na bituluku na bangote na bongo bomoni yango esala kiete bamona ye kaka moto mabe.
He wouldn't join their organizations, wouldn't join their priesthood, and he wouldn't have nothing to do with it. And then besides all that, he tried to tear down what they'd built up.
Yalingaki kokota na bibongseli na bangote, alingaki kokota na bonganga nzambe na bangote, pe alingaki kozala na likambo mokote ya kosala na likambo yango. Na bongo likona nyoso wana, alukaki kopanza oyo bango batongaki.
He went into the temple. We call him a meek man, he was. But many times we misunderstand what meekness is. He was a man of compassion, but yet we fail sometimes to understand what compassion is. Not human sympathy isn't compassion, but compassion is doing the will of God.
Akendeki na tempelo, tobenga kaye moto ya bopolo, azala kibongo. Kasimbala mingi tososo la kate eloko nini bopolo ezali. Azala ki moto na koyoka mawa, nzoka nde, tango mosusu tozanga kososo la eloko nini koyoka mawa ezali. Boyoki mawa ya bato ezali koyoka mawa te. Kasi koyoke la mawa ezali kosala mokano na nzambe.
He passed through the pool of Bethesda, the gate. There lay people, multitudes of them. Multitudes is no certain number. But there lay multitudes, lame, blind, halt, withered. And he had compassion on the people always.
Alekaki na lizibaya ya Bethesda na ekuke. Bato batandamaki wana, ebele na bato, ezali motango ebanite. Kasi ebele na bato batandamaki wana. Bibosono, bakufi miso, batengumi, bakakatali. Pe azalaki na koyoka mawapo na bato. Tango nyoso.
And he went to one person that was not lame, blind, halt, or withered. Maybe he had a prostrate trouble. Maybe he had some little infirmity that was retarded. He had it 38 years. It wasn't going to bother him. It wasn't going to kill him. He was laying on a pallet. And he said, "Will thou be made whole?"
Pe akendeke pai ya moto moko oya zalaki ebosono te, mokufi miso te, motengumi te, to mokakatali te. Tango mosusu azalaki na pasi ya prostat, tango mosusu aumelaki na kotenguma mwa moke, azalaki na yango eleki mibu tuku misato na mwambe. Elingaki kotungisa yete, elingaki koboma yete, alalaki na etoko.
And a man said, "I have nobody to put me in the water, but while I'm coming, or someone steps down ahead of me. See, he could walk, he could see, he could get around, but he was just feeble."
Pe mobali yango alobaki, nazali na moto oyo akubwaka ngai na maite. Kasi wana nazali koya, moto mosusu akokita liboso na ngai. Bomoni, azalaki kotambola, azalaki komona, azalaki kokende bipai na bipai.
And Jesus said to him, "Rise up, take up your bed and go to your house." And Jesus' question on that. Boy, you remember the scripture said this. No wonder if he'd come to Jeffersonville tonight and make an act like that, they'd still talk about him.
Pe Yesu alobaki na ye, "Telema, zwa mbeto na yo pe kende na ndako na yo." Pe batunaki Yesu mituna na tina na yango. Bobo ebi lisusu ete, likomi yango, elobaki yango. Koka mwante, soki akokaki koya na Jeffersonville na pokwa ya lelo, peko sali kambo nenge wana, balinga ikaka koloba na tina na ye.
But remember, he came to do one thing, was the will of God. Now that's down in St. John 5:19. You'll get the answer. He said, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son."
Kasi bomi kanisela, ayaki kosala likambo se moko, ezalaki nde mokalo na nzambe. Sikoyo ekumami na Santu Yohane, mitano, zomi na libwa, bokozwa yeyano. Alobaki, solo na lobi na bino, mwana koki kosala eloko moko te na ye moko, kasi oyo amoni tata kosala, yangonde mwana asalaka.
Now they ought to have known that that was the very vindication of the prophecy of Moses. For the Lord your God shall raise up a prophet like unto me.
Sikoyo basengela ikoyeba ete oyo wana ezalaki penza kokokisa mayali sakoli ya Mose. Pokolo nzambe na bino akotelemisa mosakoli moko lokola ngai.
You notice when he seen the man, he said Jesus knew that he had been in this condition for many years. See, being a prophet, he saw that man in that condition and went down there and waved his way around to those people, mincing to the crowd, until he found that certain man.
Bomonaki yango, tango amonaki mobali yango, alobaki, Yesu ayebaki ete, aumelaki na mpasi, wana mibu ebele, bomoni, lokola mosakoli, amonaki mobali yango na mpasi wana. Pe akitayi kuna pe, ami pasolelaki, nzela na kati ya bato wana, kofinama na kati ya bato, kino tango amonaki mobali yango.
Passed by the lame, halt, blind, and withered, yet a man full of compassion. But compassion is doing the will of God.
Alekaki pembeni ya biboso no batengumi bakufi miso pe bakakatali. Nzoka nde motomoko atonda la mawa. Kasi koyoke la mawa ezali kosala mokano ya Nzambe.
Now we find him, as he would not join up with them. He would not have nothing to do in their ranks. Then he was an outcast.
Siko tomoni ye. Ndenge aboyaki kosangana na bango, alingaki koza na eloko moko te ya kosala na kati ya bituluku na bango, na bongo baboyaki ye.
He would not have any besides that he went into the temple one day. A man went in there and found the house of God, just that contaminated as it is today.
Alingaki te kozala na kobakisana wana, akendeki na tempelo mokolo moko, Motomoko akotaki kuna pe amonaki ndako na Nzambe ya kobeba kaka ndenge za lilelo.
They were buying, selling, changing money, and he turned over the money tables, took ropes and plaid them, and beat the money changers out of the temple and looked upon them with anger.
Bazalaki kosomba, koteka, kobongo la misolo pe, apanzaki ba mesa ya mbongo yango, azwaki ba singa pe, asangisaki yango, abetaki pe abengalaki, Babongo limisolo na tempelo. Ataraki bango na kanda.
It said it's written. Hallelujah. My father's house is a house of prayer. And you made it a den of thieves. And you with your traditions has made the commandments of God of none effect.
Pe alobaki ekomami. Hallelujah. Ndako ya tatanangai ezali ndako ya mabondeli. Kasibino bokomisi yango libulu ya miibi. Pe bino na mimesa na bino, bosali ete mibeko ya Nzambe ezanga nguya.
Oh, could a bunch like that ever believe in him? No, sir. They had been so hog-watered in the muck of societies and filth of the day until they were so ecclesiastical, froze up until they couldn't feel the vibrations of the power of Almighty God.
Oh, bato ya ndenge wana, bakoka kipenza kondimela ye. Te, monsieur. Basila kikopota lokola bangulu na potopoto ya batope na mbindo na eleko wana pe bakanga makima lili ya basambeli na lolengete. Bakoka kikoyoka koningana ya nguya ya Nzambe na nguya te.
No wonder a woman could touch his garment and get healed by it, and a drunken soldier could spit in his face and feel no virtue. Depends on how you approach it. Depends on what you're looking for. When you go to church, it depends on what you're looking for.
Eko kamwisa tendenge mwasi wana kukaki kosimba, elamba na yepe abiki samina yango, pe molangwi ya soda moko akukaki kubwake la eso inelongi, pe akukaki koyoka ngu ya mokote. Etale la kandenge nini obele mina yango, etale la kailoko nino zaliko luka, natango kendeke na losambo, etale la kailoko nini ozo luka.
Now, we see him standing there. No doubt but what the people had already warned, the priest had warned the people. Now he's coming over here next Sabbath. And when he does, don't you listen to him.
Sikoyo, tomoni ye atelemi wana, na tembete bato basilaki kokebisa ye. Kokebisa, banganganzambe basilaki kokebisa bato. Sikoyo azoya awa na sabata oye koya, petanga koya, boyoka nabino yete.
Now you might go and sit here, but don't pay no attention to what he says, because he don't belong to our group. He's an outcast. He has no fellowship card. He don't even have an organization paper with him. He doesn't have nothing like that.
Sikoyo boko kiko kende peko fanda kuna kasibo pesa bokebi mokote na makambo oyo akolaba po azali moto ya etonga na bisote to bengana ye azali na kalati ya lisangate azali na ya tena mokanda ya ebongiseli mokote azali atane loko moko ya ndenge wanate.
What is he? Some renegade boy that was born down here illegitimate birth by a carpenter's home that a mother conceived him before they were married and they're trying to hide the thing up as some supernatural thing.
E loko nini azali? E lenge mo pengu moko boye oya botama awa. Mwana ya makangu na ndako ya mosali mabaya. Oyo mama moko akumba kizemi na ye liboso ete babalana. Pe bazala kiko luka kubomba likambo yango. Koloba ete zala kilikambo moko ya molimo.
We know that when the Messiah cometh, he'll come down the corners of heaven and go to our high priest and say, here I am, Caiaphas. But we find out that he didn't do it that way because it wasn't written in the word that way. It was a man-made tradition that caused him to believe that.
Toebi ete, tango Masiya koya, ako kita na banzela ya lola pe ako kende pai, yanganga nzambe mokonzi na biso pe akoloba, ngayo yo kaifa. Kasi tomoni ete asalaki yango ndenge wanate. Pe ekomama ki ndenge wanate na kati ya liloba. Mimesano oye salemi na bato. Nde esalaki ete bandima yango te.
The word said that he would come just the way he come. There he stood reading the word. And saying to them, this day this scripture is fulfilled in your eyes. And still they failed to see him or recognize him, like he did in all other ages.
Liloba eloba kaete akoya bo belendenga yaki. Pe atele makiwana azo tanga liloba. Pe azo banabango. Lelo oyo likomi oye kokisami na miso na bino. Kasi atabongo ba zangi komona ye toko ye ba ye. Ndenge basalaki na bile konyonso mosusu.
Noah could have said the same thing the day that he entered into the ark and the door closed. Moses could have raised that wind in the top of the ark, looked out upon the congregation. Remember, God closed the door. And he could have said, this day, this scripture is fulfilled in your eyes. But it was too late for the man.
No, akukaki koloba ndenge moko, mokolo oyo akotaki na masua, pe kuke kangamaki. Mose akukaki kofungola nininisa wana, na likolo ya masua yango, kobwaka miso libana na yanga nelo. Bomi kanisela. Nzambe akangaki kuke yango. Pe akukaki koloba. Lelo oyo, likomi oyo ekokisami na miso na bino. Kasi na tango wana, ngonga esila kikoleka apo na bango.
He had preached 120 years to try to get him into that boat that he had built. Telling him that the scripture said, thus saith the Lord, it's going to rain. But they waited too long. But Noah could have easily said that. The day, this day, the scripture is fulfilled.
Asila kikote ya mibumo kama na tuku mibale. Pona komeka wokoti sabango na masua oyo atongaki. Kwebisa kabango ete makomi elobaki. Yango ya robinkolo, mbule kobeta. Kasi bazela kitango mola ipenza. Kasi na bopete nyonso. Noa kuka kikolo baete. Lelo oyo. Likomi yango ekokisami.
Moses, the same day that the pillar of fire come down on Mount Sinai and give witness to his testimony. Moses could have said, this day the scripture is fulfilled.
Mose, na mokola yango moko oyo likonzi na moto ekitaki na ngomba Sinai. Pendimisaki litato linaye. Mose akokaki koloba, lelo oyo, likomi oyo ekokisami.
Moses, you know, was a called man of God, a prophet. And while he was being called, being a prophet, he had to have a supernatural experience.
Mose boebi, abenga maki moto na nzambe mosakoli. Pe na tango abenga maki bongo, lokola mosakoli, asenga na kiko bike la likambo moko na ndenge ya molimo.
In order to be a prophet, he had to meet God face to face and talk with him. And another thing, what he said had to come to pass or no one would have believed him.
Pona kozala mosakoli asengala kiko kutana na Nzambe miso na miso pe kosolola naye. Pe likambo mosusu oyo alobakete esengala kiko kukisama. Sokite moto moko te alinga kiko ndimela ye.
So no man has a right to call himself thus until he's talked face to face with God on a backside of a desert somewhere where he met God himself. And all the atheists in the world could not explain it away from him. He was there. He knew it happened.
Boye moto moko te azaina makoki ya komi benga bongo. Kino atika la kosola na Nzambe miso na miso. Na esika moko boye sima na ngambo ya lisobe epai wapi akutanaki. Ye moko na Nzambe. Pe bayambeli Nzambe te nyonso na mokili bakokaki kolongola ye likambo yango te. Azalaki wana ayebi ete yango esalemaki.
Every Christian should have that experience before they say anything about being a Christian. Your own experience.
Mokristo nyonso asengelaki kobikela likambo wana liboso ete baloba likambo moko na tina na kozala Mokristo. Likambo oyo yo moko osili kobikela.
I talked to my nephew a while ago, a little Catholic boy. He said, Uncle Bill, I've run from pillar to post, going everywhere trying to find something.
Nasolaki na mwana ya ndeko na ngai, kala mingi te, elenge mwana mobali ya mokatoliko alobaki, Noko Bill, na tamboli bipai na bipai kokenekene na bisika nyonso, komeka kozwa eloko moko.
My dear, tonight before this meeting started, he's been crying, and at night time, he's been dreaming dreams of coming in, running up to the altar. We're preaching and making a confession that he's been wrong.
Pokwa sima na pokwa libosoli yanga niyoyo ebanda, azalaki kolela, pena butu azalaki kolota bandoto ete, akota kiawa, akima kimbango ne tumbelo, esika bazalaki koteya, pea yambola kete azalaki na libunga.
I said, Melvin, no matter where you try to go, how many churches you join, how many Hail Marys you say, or how many blessings you get from man, you've got to be born again of the Spirit of God. It's the only thing that'll satisfy the human heart.
Nalubaki, Melvin, etalite pai wapi ozolu kako kende, balosambo boni okoti, ba maria losako boni olobi, toma pamboli boni ozue pai nabato, osengeliko bota malisusu, na molimo Nzambe yangonde eloko moko oyo ekosili samposa na motema ya moto.
I know they got a substitute today of being born again to shake hands with the preacher and put your name on the book, but friends, that is a dogma. It's not a Bible truth.
Yangonde na ebi ete bati eloko mosusu lelo na esika ya kobota mambala na mibale kopesa kaka mbote ya loboko na motei pe kokoma kombo na yo na buku. Kasi balinga, oyo wane ezali e yambweli. Ezali solo ya Biblia te.
If it would the Acts of the Apostles in the second chapter have to read like this, when the day of Pentecost is fully come, the pastor walked out and shook hands with the people.
Soki ezala kibongo misala ya bantoma, na mokapo ya amibale elinga yiko tanga maboyi. Tango mokolo ya Pentecote kokaki, mokengele ya yaki pe apesa ki batombote ya loboko.
But say when the day of Pentecost had fully come at the inauguration of the church, there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. That's how the Holy Spirit come the first time. That's how it's come every time since that time. He's God and changes not.
Kasielobi, tango mokolo ya Pentecote kokaki, mokolo lingomba ebandaki, lokito moke utaki na likolo lokola mupepe ya makasi, pe tondi sakindako mobimba. Esika bafandaki. Lolenge wanande molimomo eyaki mbala ya liboso. Lolenge wanande eyaka mbala nyonso. Kubanda tangu wana. Azali Nzambe. Pe abongwa nakate.
Now, it's stumbles people. They say that was for another day. Well, he's the same yesterday, today, and forever. Amen. Every time the church ever received the Holy Ghost, it's always come like it did the first time. Under the same prescription, Acts 2:38. Never has changed, never will change.
Siko yango ebeti sakabato libaku, balobaka oyo wane zala kipona eloko mosusu. Azali ndenge mokolo bilelo pe libela. Tango nyonso lingomba ezwa kimulu mosantu, eyaka tango nyonso ndenge asala kimbala liboso. Koka na ordonance moko wana, misala mibale tuku misato na mwambe, ebongwa na mokolo mokote, ekobongwa na mokolo mokote.
Like a doctor's prescription for a disease. You write out a prescription for a disease, the doctor does, and take it to some quack druggist, and he puts too much of the antidote in it, it's so weak it won't do you any good. If he puts too much of the poison in it, it'll kill you. It's got to be wrote just according to the doctor.
Lokola ordonnance ya monganga pona bokono. Akokoma ordonnance pona bokono, monganga nde akoma kayango. Pe soki omemi yango epai ya pharmacie moko alokuta, pe alekisi kisi mingi penza, oye bo makambo ndo na kati, ekozala makasi te pe ekosunga yo te. Soki ati mbondo mingi koleka na kati na yango, ekoboma yo. Yango esengeli kokomama kaka ndenge monganga asengi.
And the doctor's prescription on how to receive the Holy Ghost is given to us by Dr. Simon Peter on the day of Pentecost. I'll give you a prescription.
Peo donasi ya monganga pona ndenge ya kozwa molimo mosantu, epesemela kibiso na monganga Simona Petelo na mokolo ya Pentecote. Na kopesa bino ordonnance moko.
Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the prescription is to them as fall off, and even as a man is the Lord our God shall fall. The eternal prescription.
Bobongo la mitema moko na bino pe bo batisa mana komo na Yesu Kristo po na bolimbisi ya masumu pe boko zwali kabo ya molimo santu. Po ordonansi yango ezali po na baoyo wazali mosika. Ata baoyo nyonso oyo nkolo nzambe na biso akubenga. Ordonansi ya seko.
Moses had this experience. He went down into the country and he began to tell the people, I met a pillar of fire. He was in a burning bush, and he told me to tell you, I am that I am. Go down, I'll be with you. Take up the stick in your hand and hold it up over Egypt. Whatever you ask, it'll be done.
Mose abikela kili kambo yango. Akende kine kole yango pe abandaki kwebi sabato. Nakutana kina likonzi na moto. Ezala kina katia nzeteo yezala kopela. Pe aloba kina ngai ete naebi sabino. Nazali oyo nazali. Kende na koza lelongo na yo. Kamata lingenda na loboko na yo pe, sembola yango likolo na Egypto. Oyo nyonso kosenga ekoko kisama.
Well, probably some priest said nonsense. But when they seen the real facts of this take come to pass, they couldn't hold it any longer. They know he was sent of God.
Tango mosusu nganga nzambe moko alobaki bozoba. Kasi tango bamonaki boseleka ya makambongo koko kisama. Bako kaki kotele mela yango tango molaite. Baeba kiete atinda makina nzambe.
Then, if Moses said he saw that and testified to it to be the truth, then God obligated, if that is the truth, to identify and vindicate that man's word, the truth. That's true.
Na bongo, soki Mose aloba kiete amona kiango, pe ateto la kina tina na yango, ete zala ki solo, boye nzambe atina bina makasi, soki yango ezali solo. Kotato la polele pe, koko kisali no ba ya moto yango, bo solo, ezali solo.
If Jesus Christ stood there and read that day, this day is this word fulfilled before you, God's obligated to make that word come to pass.
Soki Yesu Kristo atele maki, wana pe atanga ki mokolo wana. Lelo oyo liloba oye kokisa miliboso na abino. Nzambe atinda mina makasi. Kosala ete liloba yango eko kisama.
We stand here tonight and say that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God's obligated to prove that to be so. Because it's his word. Now what does it do? It takes faith in believing him. It takes faith in believing his word. That it is the truth.
Bisoto temi ya wanampoko oyo peto lobiete. Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelope libela. Nzamba tinda mina makasi koteli sapolete ezali bongo. Pamba teza ili loba na ye. Sikoyo yango esala kanini. Esenga ka kondima kondime la yango. Esenga ka kondima. Kondima li loba na ye ete ezali solo.
Notice what come to pass. When Moses brought the children out and all those that followed him, those who did not follow stayed in Egypt. But those who followed Moses, when they come out of the Red Sea and got out into the wilderness, God came down upon Mount Sinai That pillar of fire set the whole mountain on fire. And a voice spoke out of there. God gave the Ten Commandments.
Botala likambo nini esalema kitango Mose abimisa kibana yango. Na ba oyo nyonso balandaki. Ba oyo balandaki te batika laki na Egypto. Kasi ba oyo balandaki Mose. Tango babimaki na mbumo tane pe bakotaki na lisobe. Nzambe akitaki likolo ya ngomba Sinai. Likonzi na moto wane pelisaki ngomba mobimba na moto. Pe mongongo moko ebimaki kuna. Pe nzambe apesaki mibeko zomi.
Moses could have walked up there before the people and said, this day the scripture that I have told you as his prophet comes to pass. Amen. This day I told you that God met me in that banner in a burning bush and a pillar of fire.
Moses akokaki kopusana wana liboso na bato pe koloba. Lelo oyo likomi oyo naebisaki bino lokola mosakoli na ye ekokisami mokolo oyo. Nayebisaki bino ete Nzambe akutanaki na ngai. Kuna na kati ya nzete oyo ezalaki kopela moto, na kati ya likonzi na moto.
And he said, this will be a sign. You will bring the people right back to this place here again. And there is God in the same pillar of fire I told you was in, hanging right down on the mountain. Amen. This day, this prophecy is fulfilled. Amen. Here he is to vindicate that the things I've said is the truth.
Pe alobaki boye nako oye kozala elembo okomema bato yango awa penza na esika oyo lisusu pe wana nde Nzambe na kati ya likonzi na moto oyo na yebisaki bino ete azalaki kati na yango etelemi kuna na ngomba lelo oyo lisakoli oyo ekokisami azali awa mpona kotatola ete makambo oyo nalobaki ezali solo.
God give us more man like that that's honest and sincere and tell the truth that God Almighty could vindicate that his word is still truth. He remains the same yesterday and ever. Why wouldn't he do it? He promised to do it.
Nzambe pesa biso bato mingi koleka ya ndenge wana baoyo bazali sembo pe motema pembe pe balobaka solo ete Nzambe na nguya nyonso akoka kotatola ete liloba na ye ezali solo kino lelo. Azali kaka ndenge mokolo bipeli bela. Pona nini akolinga kosala yango te? Alakaki kosala yango.
Joshua, he might have said the same. The day that he come back to Kadesh Barnea, where they had journeyed so far in the wilderness, they were doubting the land being the kind of land that God said it would be, but God told them it was a good land. It was flowing with milk and honey.
Yoshua tango mosusu alobaki ndenge moko mokolo oyo azongaki na Kadesh Barnea esika oyo bakomaki na mobembo yango na kati ya isobe. Bazalaki kotia tembe soki mboka yango ezali ndenge Nzambe alobaki ete kozala. Kasi Nzambe ayebisaki bango ete ezali mboka malamu oyo ezalaki kotanga na miliki pe mafuta na nzoi.
And Joshua and Caleb was the only two that would believe it. Out of the other ten that left. When they come back, they had the evidence. They had a bunch of grapes that two strong men could only carry.
Pe Yoshua na Kalebe bazalaki bango mibale ba oyo bandimaki yango na kati ya zomi mosusu oyo batikalaki. Tango bazongaki bazalaki na ndanga, bazalaki na eboke moko ya mbuma ya vinyo oyo kaka bato mibale ya makasi nde bakokaki komema yango.
Joshua and Caleb could have stood right there and said, this day, this scripture is fulfilled. Here's the evidence that it is a good land.
Sure.
Yoshua na Kalebe bakokaki kotelema wana pe koloba, lelo oyo, likomi oyo ekokisami. Tala ndanga yango oyo, ete ezali mboka malamu ya solo.
Wow, there's the evidence that it's a good land. Where'd you ever get such things as that? In Egypt, there was no such places. But this day, this scripture is fulfilled.
Pona nini? Talandanga yango wana ete ezali mboka malamu. Biloko ya boye bamona yango wapi na Egypto? Bisika ya boye ezalaki te. Kasi lelo oyo likomi oyo ekokisami.
He could have said the same when he prophesied and said the walls of Jericho would fall down if they marched around seven times. 7 days, seven times a day. And when they marched around that last time, the walls fell down.
Akokaki koloba likambo ndenge moko, Tango asakola kipe aloba kiete bitutu ya Yeliko ekokwe ya sima na bango kotambo la zinga zinga na yango mbala sambo. Mikolo sambo, mbala sambo na mokolo. Petango ba tambo la ki zinga zinga na yango na mbala oyo ya suka bitutu yango ekwe ya ki.
Joshua could have stepped and said, "This day, the chief captain of the host of the Lord that told me weeks ago that it would happen like this, this day this scripture is fulfilled." There they laid the walls flat on the ground. Come on, let's go take it. It belongs to us. This day this scripture is fulfilled.
Joshua kokaki kotelema pekoloba lelo ayo. Kapiteni mokonzi ya mapinga na kolo ayebisa kingai eleki bamposo ete ekosale maboyi. Lelo oyo likomi oyo ekokisami. Bitutu yango elalaki wana penza na mabele. Boya tokende kobotola yango. Ezali ya biso. Lelo oyo likomi oyo ekokisami.
How wonderful man of God has stood for the things that's right. Israel at the river when they possessed the land. Went over. How are they going to do it? It's the month of April. The floods are coming down because the snow is melting up in Judea.
Kitoko penza. Bato na nzambe bazwa ki ngambo ya makambo oyo ezali malamu. Israele na ebale. Tango bazwa ki mboka yango. Bakende ki kuna. Bako sala ndenge nini. Ezali sanza ya minei. Pela ezali koya pe neje bandi konyangwana. Kuna na Yuda.
Oh, what a poor general it seemed like God was to bring his people there in the month of April when the Jordan was higher back than it ever was.
Oh, emona na kilokole tenzamba zaraki general ya pamba. Pona kome mabato na ye kuna na sanza ya mine tango ya ladene zaraki kotonda kole kalboso.
Sometimes I might could stop here for had time to give you just a little tip. Sometimes you may be sitting out with cancer. You might be sitting with a disease.
Na kwa hiko tele mawa. So kina zala kina tango pona kopesa bino mwali kanisi. Mbala mususo kiko fanda wana na kanser. Toko kiko fanda wana na bokono.
You think, why not me being a Christian would be in this way? Why would I be sitting like this if I'm a Christian? Sometimes God lets the things get so dark that you can't see up, round, or anywhere else. And then he comes and makes a way through it for you. But you might say this day, this scripture is being fulfilled. That he promised to do.
Omilo beli. Pona nini ngai, mokriso mobimba, na kozala lenge oyo. Pona nini nafanda boye, soki nazali mokristo. Tango mosusu nzamba tika kama kambo eko mamolini makasi, na lenge te okokiko mona likolo te. Pembeni te, toe sika mosusu te, na simayaka kufungolela yonzela, na katikati ya likambo ango. Poko kakoloba, lelo oyo likomi oyo ekokisami. Oyo ye alakaki kosala.
He let the Hebrew children walk right into the fiery furnace. They said, "Our God is able to deliver us in this fiery furnace, but nevertheless, we'll not bow down to your image."
Atika kete bana ya baebele bakota penzana litumbu ya moto. Balobaki, nzambe na biso azaina makoki ya kokango la biso na moto ya litumbu yango. Kasi atabongo, tokogumba meleke kona yote.
When they walked out there, the smell of the furnace upon them, no smell of the furnace further upon them, they could have said, "This day is this scripture fulfilled." Daniel come from the lions then, he could have said the same thing.
Tango babimaki kuna, bazalaki na solo ya litumbu na nzoto na bango. Kutu, bazalaki na solo ya litumbu na nzoto na bango te. Bakuka ikoloba, lelo oyo likomi oyo kokisami. Tango Daniel abimaki na libulu ya bankosi, akukaki koloba likambo yango moko.
John the Baptist, after 400 years of ecclesiastical teaching, no wonder that church was in a mess at that time. When he appeared in the wilderness, the Jordan, he could have stood right down the bank as he did and say, "This day, this scripture, Isaiah 40, is fulfilled."
Yohane Mubatisi, simana mibu kama mine ya malakisi ya mangomba, eko kamu isatete lingomba, eko makina mbindo na tango ango. Tango utakina lisobe, na yaladene, ako kakiko tele mawana na libongo, ndenge asalaki ipekoloba, lelo oyo, likomi oyo. Isaya tukumine. Eko kisami.
How I could stop here and tell you what that old priest told me. He said, "Son, you never finished that message." I said, "Keep still." He said, "You mean them Pentecostals don't see that?" I said, "No." He said, "I see it." and a Catholic priest. He said, why didn't you go? And I said, keep still.
Na kukai kutele maawa apona kwebi sabino likambo yo mubange ya sango wana ayibisa kingai. Alubaki, mwana, utika lako siri salite ya wanate. Alubaki, zalana kimia. Alubaki, oliko loba ete bapante kotisu wana bazaliko mwana yangote. Alubaki, te. Alubaki, ngai na moni yango. Pesango ya katoliko penza. Alubaki, pona nino koba kite. Alubaki, zalana kimia.
He said, glory to God, I see it. And about that time, the Holy Ghost fell on his sister sitting out there in the meeting, and she raised up speaking in unknown tongues and gave the interpretation of the very thing that the priest and I were talking about on the platform.
Alubaki, kembo na nzambe, ngai na moni yango. Pepe ni nangonga wana, mwalimu mosantu, ekitaki likolo ya ndeko, na ye ya mwasi. Oyo azalaki wana na lianga ni yango, atele maki alubaki minoko ya sika, pe apesa kindi mbola ya likambo penza oyo sango yango nanga ito zalaki kolobela na etumbelo.
The whole church, the whole place went into a roar. Carried on over to Old Roberts Convention last week, a week before last, was the talk of the convention.
Lo sambo mobimba na bisika yango bato baganga kimakasi na esengo ekendeki kino na likita ya Oral Robert na mposo eleki to na mposo liboso na oyo eleki.
How did that priest sitting under the Holy Spirit revealed out there to a woman, his sister, I believe it was, or what was taking place up there on the platform, and revealed that thing that we were hiding?
Ndenge sango yango, nase ya molimo mosantu oyo amonisa kina nzela ya mwasi moko kuna, na kanisete azalaki ndeko na ya mwasi, likambo oyo ezalaki kosale malikolone etumbelo. Pe amoni sakili kambo yobiso tozali ko bomba.
The hour that we're living, this day, this scripture is fulfilled. This day, the evening lights have come, and we fail to see it. Notice, John said, "This day, I am the voice of one crying in the wilderness." As said the prophet Isaiah, "Prepare the way for the Lord."
Tango yotozali ko bika. Lelo oyo likomi oyo kokisami. Lelo oyo bapole ya mpokwa esiliko ya, kasi tozangi komona yango. Botala, Yohana lobaki, lelo oyo nazali, mongongo ya moto oyo azali koganga na lisobe. Ndenge mosako lisaya lobaki, bobongi sanzela pona nkolo.
They didn't understand, said, oh, you're Jesus, you're the Christ, rather. He said, I am not the Christ. He said, I'm not worthy to lose his shoes.
Basosolaki angote balobaki, oh, yonde Yesu, yonde Kristo, kutu. Alobaki, nazali Kristo te. Alobaki, nabongi te po na kufungo la sapato na ye.
But he said, he's standing among you somewhere. Or he was sure that he would be there. He would be in his day because God told him he was to introduce the Messiah.
Kasi alobaki. Atelemi na katikati na bino na esika moko boye. Po ayeba ki malamu penza, ete akozala wana. Ete akoyana eleko na ye. Pamba tenzamba ebisaki ete ye moto akotalisa masia.
One day a young man's come walking down through there and he seen a like a light over the top of him, a sign, and he cried out, behold the Lamb of God. This day, this scripture is fulfilled before you. Sure.
Mokolo moko elenge mobali moko akende kite kuna. Pe amona ki lokola pole moko likolo na ye elembo moko. Pe aganga ki tala mwana mpate ya nzambe. Lelo oyo likomi oyo kokisami liboso na bino. Ya solo penza.
At the day of Pentecost, how Peter stood up and quoted the scripture of Joel 2:38. When there was all laughing, those people, they couldn't talk in their own language. They were jabbering off something else. The Bible said cloven tongues. Cloven is a parted tongue, not saying nothing. Just a jabbering, running around like a bunch of drunk people.
Na mokolo ya Pentecote, Petelo atelemaki pe atanga kili komi na bango, ya Yoele mibale tukumisatu na mwambe. Na tango yo bango nyonso bazali koseka bato yango. Bazalaki kokoka koloba monoko na bango mokote. Bakomaki kobimisa maloba ya ndenge mosusu. Biblia elobi, ndemo oye kabwana, ekabwana lingi koloba ndemo oye kabolami. Bazale koloba eloko moko te, kaka likukuma. Bazale kokima kima lokola bato balangwe masanga.
They all said, well, these people are drunk. Look at them. Look how they're acting. How them women and men, they're disorderly, said that religious group of that day.
Bango nyoso bazalaki koloba. Batoyo balangwe. Botala bango. Botala nenge bazali kosala. Basipe mibale yango. Bazali mobulu mobulu. Eloba ki etonga ya basambeli ya eleko wana.
Peter stood up in the midst of them, said, men and brethren, you that dwell in Jerusalem and you that dwell in Judea, let it be known unto you that these are not drunk as you suppose, seeing it's the third hour of the day.
Petero atelemaki na katikati na bango alobaki, mibali pe bandeko. Bino baoyo bofandi na Yerusalemu, pe bino baoyo bofandi na Yuda. Tika ete boye balelo ete, batoyo balangwe te. Ndenge bozo kanisa. Komona ete ezalingonga ya misato ya mokolo.
But this is that which was spoken of by the prophet Joel. It'll come to pass in the last day. I'll pour out my spirit upon all flesh. This day, this scripture was fulfilled. Certainly.
Kasi oyo ezalili kambo oyo mosakoli yoe na lobaki. Eko sale maete na mikolo ya suka. Na kosopa molimo na ngai. Likolo ya bato nyonso. Lelo oyo likomio eko kisami. Na tembete.
Luther was right on time. Wesley was right on time. Pentecost was right on time. Nothing out of the order.
Luther ayaki penza na tango esengeli. Wesley ayaki penza na tango esengeli. Pentecost ayaki penza na tango esengeli. Eloko moko te ezalaki libana na molongo.
Now, I asked you to consider the age and time we now live in with the promised word for today. If back in other ages, man could say this day, this scripture.
Sikoyo, nakosenga na bino botala malamu elekope tango oyo tozali kobika kati na yango sasa ipi. Nali loba elakamaki, pona lelo. Soki na bileko mosusu ya kala, bato bakokaki koloba, lelo oyo likomi oyo.
This day, this scripture. Then what about the scripture for this day? What's promised for this day? Where are we standing? What hour are we living when the clock is beating the scientific clock 3 minutes before midnight?
Lelo oyo likomi oyo. Bongo ndenge nini na oyo etali likomi pona lelo oyo. Eloko nini la kama ki pona lelo oyo. Totelemi wapi. Tozali kobika la ngonga nini. Wana saa ezali kolakisa saa ya science ete etikali miniti misato liboso minuye beta.
World has got the jitters. The church is in a bed of corruption. Nobody knows where they're standing. What time of day is it? What about the scripture for this day? The conditions of the church, the conditions of the church today.
Mokili ekomi kolenga lenga. Lingomba elali na mbeto ya libebi. Moto mokote ayebi esika nini atelemi. Tokomi na ngonga nini ya mokolo. Ndenge nina oyo etali likomi pona mokolo oyo. Lolenge ya lingomba to lolenge ya lingomba ya lelo.
In the world, politics, our world system is just as rotten as it can be. I'm not a politician, I'm a Christian. But I got no business talking about politics, but I just want to say they're rotten on both sides.
Na mokili. Ba politiki sistemi ya mokili na biso e poli penza kopola. Nazali moto ya politiki te. Nazali mo Kristo. Kasi nazali na tina ya kolobe la politiki te. Kasi nalingi kaka koloba ete. Bangambo nyoso mi bale sili kopola.
I voted once. That was for Christ. I got to win. Amen. The devil voted against me. Christ voted for me. Depends on which way I cast my vote. I'm glad I cast it on him. Let the world say what they want to. I still believe that he's the same yesterday, today, and forever. He'll prove it. He certainly will. Certainly.
Na votamba la moko. Ezala kipona Kristo. Na sengeli kolonga. Zabola vota kipona ngai te. Kasi Kristo avota kipona ngai. Etale la kangambo nini ngai na vota. Na azali na esengo ndenge na vota ye. Tika mokilelo bana yango ndenge elingi. Ngai nazali kaka kondima ete azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Akotalisa yango polele. Akotalisa yango solo na tembete.
The increase in crime, juvenile delinquency. Look at our nation. Once the flower of the earth. Our great democracy was formed back there, and the Declaration of Independence. And Declaration of Independence is signed, and we had a democracy. And our great forefathers and the things that they done, we had a great nation.
Kobo mabato ezaliko bakisama mobulu ya bilenge. Botale kona biso. Oyo kalakala ezalaka fololo ya mokili. Demokrasi ya monene na biso esale makikuna na tango basakola kilipanda. Pe li sakoli ya lipanda ekomama ki pe tozwa ki demokrasia. Pe bakoko na biso ya lokumu. Na makambo oyo bango basalaki tozalaki na ekolo moko monene.
But she is now rotten and crumbling and shaking and giving away and trying to tax people to get money to send over there to buy friendship with her enemies. They're throwing it back in her face.
Kasi sikoye komiko pola ko panza na koninga na pe ko kende na kolimwa. Ba komiko luka ko futi sa baton pako po na kozwa mbongo ya kotinda na bikolo mosusu po ba somba bondeko na banguna na bango. Bazo bwake la biso yango lisusu nelongi.
One world war, two world wars, still moving on to a third one. Certainly, politics is rotten, corrupted, rotten to the bottom. Just exactly what Matthew 24 said it would be. Nation would be against nation, kingdom against kingdom. All these things would take place. Let's consider this now. All right.
Etumba moko ya mokili mobimba. Bitumba mibale ya mokili mobimba. Peto zoko ba lisusu ko kene na oya misato. Na tembete politiki esiliko pola ko beba e polikino na se. Kaka penza likambo oyo matai tukumibale na mine lo bakiete ekozala. Ekolo ekotele mela ekolo, bokonzi ekotele mela bokonzi. Makambo nyonso oyo ko salema. Tolo bela likambo oyo sikoyo. Malamu.
Notice another. The increase in scientific research. Now one time just my grandfather went to see my grandmother in an ox cart. Now, it's a jet plane, or even a orbit into the air, in the outer space.
Botala likambo mosusu, koba kisama na bolukiluki ya science. Sikoyo kala kala bobele, koko nanga ya mobali, azayiki kokende kotala koko nanga ya mwasi na likalo ya ngombe. Sikoyo, ekomi mpepo ya mbangu makasi. To oyo emataka atana mipepe. Libanda koleka etando ya mikolo.
It's great. How, who said this? Daniel 12:4 said knowledge shall increase in the last days. We see the hour we're living. Notice the conditions of the world, the condition of science.
Bonene ya yango. Ndenge nani nde alobaki likamboyo. Daniele zomi na mibale mine elobaki. Boyebi ekofuluka na mikolo ya suka. Tozali komona ngonga nini tozali kobikana yango. Botala sikoyo lolenge ya mokili, lolenge ya science.
And notice again today, in our educational system. I don't try to deny this, I've got the newspaper clippings. Teaching sex in our church, in our schools, of young students to have sexual affairs with one another to see if they can mate in the world. Yes, sir.
Pe botala lisusu lelo. Na sistemi ya kelasi na biso. Sikoyo bome kakowanga na yangote. Nazai na biteni ya zulunale bazaliko tangisa. Seksi na badusam. Na ba kelasi na biso. Na bilenge bana ya kelasi po. Baye baranzoto ba moko na ba mosusu. Komona soki. Ba koki. Kofanda esika moko na mokili. Iyo, monsieur.
How about our priesthood? Tonight I got a piece out of the paper over in Los Angeles, California, where a bunch of clergymen, Baptists and Presbyterians, ministers brought a bonus of homosexuals in and packed this homosexual. Saying they're trying to win them to God when that's why the curses of the hour, a sodomite, and the law even arrested them.
Ndengeni na oyo etali bonganga nzambe na biso. Lelo na zuye teni moko ya zulunale. Kuna na Los Angeles na California epai bakambi ya mangomba, ba baptiste na ba presbyterien ba tei, ba bengisa ki etonga moko ya ba homosexuel, pe ba yebana kinzoto mibali na mibali, koloba ete bazala kiko luka komi mabango epai na nzambe. Nzoka nde wane ezali moko na bila kelimabe ya eleko oyo, sodomit, pe mobeko kutu ekanga kibango.
Now where we at? Our whole system is rotten out from under us. I've seen the increase of homosexual across the United States has increased 20-30% over last year. Think of that. Man living with man, just exactly like they did in Sodom.
Sikoyo tokomi wapi. System na biso mo bimba esiliko pola penza na sena makolo na biso. Na mo niete homosexualite bakisa mi na etazini mo bimba. E bakisa mi na pourcent tuku mi baleto tuku mi sato kole kamo buwele ki. Boka ni sayango nanu. Mibali bazali kobika na mibali. Kaka penza ndenge bazali kiko sana na Sodoma.
Increase in crime, juvenile delinquency. What hour are we living? This day, this word of prophecy is fulfilled.
Kobo mabato ebaki sami. Mobulu ya bilenge. Tozali kobika na ngonga nini? Lelo oyo, lilobaya, lisakoli oyo, eko kisami.
The religious world, the church itself, the church, the called out church, that we call the called out church, the last church age, the Pentecostal church age, where is it? It's in Laodicea, as the scripture said.
Epaya basambeli, lingomba yangomoko, lingomba oyo ebenga mikobima. Oyo tobenga ka lingomba oyo ebenga mikobima. Eleko ya lingomba ya suka. Eleko ya lingomba ya Pentecote. Ezali wapi? Ezali na kati ya Laodikia. Ndenge makomi elobaki.
They've let down the bars. Their women are half-dressed. Their men are... It's a horrible thing. Some of them married 3 or 4 times on deacon boards and everything else. They've let down and brought in corruption because they've set in councils and took the place with the world.
Lelo, balongoli pekiselo. Basi na bango bakomi kolata bilamba pene na bolumbu. Mibali na bango bakomi ezali likambo ya somo. Bamo susu kati na bango, babala mbala misato tomine, bazali kati na likita ya basungi, penyoso wana. Balongoli wipe kiselope, bakoti sika nyaka, po bafandi na makita, pe bazui esika na mokili.
And today, they got better buildings than ever had. Some place, one of them's building a $50 million auditorium. $50 million Pentecostals. It used to be down in the corner 25 years ago, beating a tambourine.
Pelelo batongi bandako ya kitoko kole kaoyo bazalaka na yango. Nesika moko boe, moko na bango azali kotonga yange nelo moko ya ba dolar milio tukumitano. Ba dolar milio tukumitano. Ba pantekotiste, kalakala bazalaki kuna na kwe ya balabala, ele kimi butukumi bali na mitano, kobeta katambure.
Said we because, the scripture said in Revelation 3, that you are rich. Said I'm rich, I said as a queen, I have need of nothing, and knowest thou not that thou art wretched, miserable, poor, naked, blind, and don't know it.
Bazalei koloba biso, pamba te makomi eloba na emoni selimisato, ete ozali mozui, eloba, nazali mozui, na fandi lokola mokonzi mwasi, nazali nabosenga eloko mokote, pe oyebitete ozali motona mawa ya bolozi mobola bolumbu mokufi miso kasi oyebi angote.
This day, this scripture is fulfilled in your eyes. Amen. Amen means so be it. I'm not amen in myself, but I mean I believe it's the truth. This day, this scripture is fulfilled.
Lelo oyo likomi oyo eko kisami na miso na bino. Amen. Amen elingi koloba, esale mabongo. Nazali koloba amen na ngai mokote, kasi nazali koloba, nandimiete zali solo. Lelo oyo, likomi oyo, eko kisami.
The Pentecostal church is in a Laodicean condition. Oh, they still jump and holler and carry on when the music's beaten. When the music stops beating, or the beatneck music, some of them play and call it Christianity. And whenever that stops, all the glory's gone.
Lingomba Pentecotiste komi na lolenge ya Laodikia. Oh, bapumbwaka, pe baganga kangangaka kino lelo. Pe basalaka, bisale la tango, miziki ezali kobeta. Soki miziki etiki kobeta, to miziki ya beatnik. Oyo ba mosusu kati na bango, babeta kape, babenga ka yango bo Kristo. Soki etiki kobeta, kembo nyonswe keina yango. Iyo.
It's a real praise of God. There isn't enough whistles and enough power in the world to stop it.
Amen.
When it really comes from God, it don't take music to be beat up. It takes the Spirit of God to come down.
So ke zali masanzori ya solo solo ya nzambe ezali na basifle pe na nguya ya kokoka tena mukilipona kopekisa yango. So ke uti penza na nzambe esengaka na yango miziki te po ebeta. Esenga kande molimo na nzambe ekita likolo na yango. Yango nde saka yango.
It is wrong for God because it clashed the gift of the Holy Ghost. Initial evidence of speaking in tongues, and I heard devils and witches speak in tongues.
Kasi basila kobosa na yango kala. Po basila kokomisa likabo ya molimo santu, minoko ya sikande, ndanga ya liboso. Pe na yoka milimo mabepe, bandoki, koloba minoko ya sika.
The Holy Ghost is a word of God in you that identifies itself by accepting that word. Outside of that, it can't be the Holy Ghost. If it says it's the Holy Spirit and denies one word of that Bible, it cannot be the Holy Spirit. That's the evidence whether you believe or not.
Molimo Santo ezali loba na nzambe kati na yo. Oyo mitalisaka polele na nzela na koyamba liloba yango. Libana na yango ekoki kozala Molimo Santo te. Soki elobi ete ezali Molimo Santo pe wangani loba moko ya Biblia oyo. Eko hiko za Molimo Santo te. Yango nendanga ata soko ndimitote.
Notice, another great sign. The Jews are in their homeland, their own nation, their own money. A member of the United Nations. They got their own army. They got everything.
Botale lembo mosusu ya monene. Bayuda bazaina kati ya mabele na bango. Ekolo na bango moko, mbongo na bango moko. Bakoti na lisanga ya Nations Unies. Bazaina mapinga na bango moko. Bazali na nyoso.
They're in their homeland, which Jesus said, learn a parable of the fig tree. There they are, right back in their nation. This day, this scripture is fulfilled. The Jews in their homeland, this day, this scripture is fulfilled. The lady of Sia Church Age.
Bazena kacha mabele na bango moko. Oyo Yesu alobaki. Boye kola lisese ya nzete ya muwiti. Tala bango wana, bazongi penza na ekolo na bango. Lelo yo likomio yeko kisami, bayuda na kati ya mabele na bango. Lelo yo likomio yeko kisami, eleko ya lingomba ya Laodikia.
This day, this scripture, Matthew 24 is fulfilled. The world is in corruption, the whole thing, nations against nations. Earthquakes in diverse places. Great whirlwinds coming down, shaking the nations and so forth. Great disasters everywhere. This day, this scripture is fulfilled.
Lelo yo likomio yo. Matai tukumbele na mine ekokisami. Mokile siliko pola, mobimba na yango, bikolo, eko teleme na bikolo. Koningana ya mabele na bisika ndenge na ndenge. Bikumba kia minene zaliko kita. Koningisa ka bikolo, penyonso wana. Makama minene na bisika nyonso, lelo oyo likomi oyo kokisami.
Now, we found out the condition of the world. We see where the church normal organization, denomination. We see where they are. We see where the nations are. And we see that this day, these promises is fulfilled.
Sikoyo, tozomo na lolenge oyo mokilie komi. Tozomo na epai wapi mangomba penza ebongiseli denomination. Tozomo na esika nini bakomi. Tozomo na esika nini bikole komi. Pe tomo ni etelelo oyo bilaka oyo kokisami.
Now, but in this day, there is to come a super royal seed of Abraham.
Amen.
That's exactly what it would be, a royal bride to the royal promised son.
Amen.
As I spoke last night, it won't be a natural seed, it'll be a spiritual seed.
Sikawa, kasi na mokoloyo, mokwele kipenza, esengeli koya, mombote mokonzi ya Abraham. Yangonde penza oyo yango ekozala mwasi na libala ya bokonzi pona mwana ya bokonzi. Oyo alakamaki. Ndenge na lobaki lobi na pokwa, ekozala momboto ya mokilite, ekozala momboto ya molimo.
There's to be a spiritual bride raised up which will be the royal seed of the royal faith of Abraham's royal son. She is to come on the scene in the last days. And the time and the place is a promise is given to her.
Mwasi na libala ya molimo asengeli kotelema oya kozala momboto mokonzi ya kondima ya bokonzi ya mwana ya mokonzi ya Abraham. Asengeli kokota na mosala na mikolo ya suka. Petango Na esika ezali elaka oyo esilaki kopesa melaye.
According to Malachi 4, a scripture, there is to rise a message that will shake the hearts of the people right back to the apostolic fathers again.
Kokokana Malachi amine, likomi moko, sango moko esengeli koya, oye koningisa mitema ya bato, pona kozongisa bango lisusu mbala moko epai na batata na bantumba.
There is to rise one on the scene in the power of Elijah. That'll rise on the scene, a wilderness man. That'll come out and will have a message that'll come right straight back to the Word again. That's the hour that we're living in.
Ezali na moko oyo asengeli kokota na mosala, nangu ya ya Elia, oyo akokota na mosala, moto moko ya lisobe ya kobima. Pe ya kozana sango moko oyo, eko zongi sabato lisusu semba na liloba. Yango ndengonga oto zali kobika kati na yango.
Then consider, now I ask you this hour, you people here of Jeffersonville in 1933, the supernatural light that fell down yonder on the river that day when I was baptized in 500 in the name of Jesus Christ, as about a 20-year-old boy.
Na bongo botala siko, na zaliko tuna bino opo na eleko oyo, bino batu ya Jeffersonville oyo bozali awa. Na 1933 pole ya kokamwa oyo, ekitaki kuna na ebale, mokolo wana. Tango nazalaki kobati sabato kama mitano na kombo na Yesu Kristo, nazalaki elenge mobali ya mibumpene na tuku mibale.
What did it say, Jeffersonville? What was it at the foot of Spring Street there? When the Courier Journal, I believe it was the Louisville Herald, packed the article of it, it went plumb across the Associated Press, plumb into Canada. Dr. Lee Bale cut it out of the paper way up in Canada in 1933.
Eloko nini yango elobaki, Jeffersonville? Ezalaki eloko nini kuna na se ya balabala Spring, tango Courier Journal, na kanisi ete ezalaki Louisville Herald, nde elobelaki lisolo yango. Ekendaki mbala moko kino na presse associé, mbala moko kino na Canada. Dr. Levine akataki yango na journal moko, kuna mosika na Canada, na 1933.
I was baptizing my 17th person under this witness and you know the rest of the story. And we're standing there baptizing the 17th person. A light come down from heaven.
Tango nazae ko bati sa moto ya zomi na sambo. Na sea motato lioyo. Pebo ebili solo oye landaki. Pe tango nazae ki wana. Ko bati sa ka moto ya zomi na sambo. Pole moko kitaki longo na likolo.
Shining down above there like a star falling from the heaven. A voice said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, your message shall forerun it. This day, this scripture.
Engenga kili kolona esika wana lokola monzoto. Ezali kokita longwa na likolo. Mongongo mokolo baki. Ndenge Yohane mobatisi atinda makili boso ya boyeyi ya liboso ya Kristo. Sango na ye kokende liboso ya boyeyi na ye ya mibale. Na mokili mobimba. Lelo oyo, likomi oyo, eko kisami.
This day is what around the world.
Lelo oyo, nzamba lakaki yango, likamoline salemaki. Lelo oyo ekei mokili mobimba.
And when God came down there and said that one as a little boy in a burning bush, or a bush up there on fire with a pillar of fire, up here at Watham's place on the Utica Pike, packing water back there from that barn to the moonshine still. You know the truth of it.
Petango nzamba kitaki kuna apelo baki yango, tango nazalaki mwana moke, kati na nzete zope la moto, to na nzete moko kuna, na moto na likonzi na moto, awana esika ya wafe na Utica Pike, na raiko memama ikuna, longwa na ndako ya bibole kino na nzungu ya lotoko. Bwebi solo ya likambongo.
He said, don't you never smoke or drink or defile your body, for there's a work for you to do when you get older. I testify that that being the truth that I saw it. And God, as it did with Moses, spoke out before the congregation down there and said, this is the truth. This day, this scripture is fulfilled. In the midst of us.
Alomaki, komela likaya atamu kete. Toma sanga, toko bebi sanzo tonayona makambo ya mbinote. Pomo salamu kwezali kozela yotango kokola. Na tato liete, yango ezali solo ete ngai na monaki yango pe Nzambe ndenge asalaki na Mose alobaki liboso na yangale wana pe alobaki oyo ezali solo lelo oyo likomi oyo ekokisami na katikati ya biso.
Watch what he said about the discernment and how it would be from laying hands upon to knowing the secret of the heart. This day, this scripture is fulfilled before our very eyes.
Botala malamu likambo oyo alobaki na tina na lisosoli ya makanisi pendenge kosalema longwana kotiela bango maboko kino na koyeba sekele ya mitema lelo oyo likomi oyo ekokisami na miso na biso penza.
These promises that was made. Notice, all these promises have been vindicated and fulfilled by the God of the promise. Look, hanging in Washington, D.C. tonight, the picture of the angel of the Lord.
Bilaka oye pesa maki, botala, bilaka nyonso oye silaka kotato la mape, koko kisama na Nzambe ya elaka. Botala, etiami na Washington, D.C. Na pokwa oyo, foto ya mwanje ya nkolo.
As George J. Lacey, the head of the FBI, fingerprint and document for the United States government, examined it from Houston, Texas, and said, this is the only supernatural being that has ever photographed in all the world. He ought to know he's the best that's in the world.
George J. Lacey, mokonzi ya service ya ba empreinte digitale pe, ba document FBI, pona gouvernement ya Etats-Unis, atalaki yango malamu na Houston, na Texas, alobaki. Oyo ezali ekelamu ya molimo bobele mokoyo basila kokanga foto na mokili mobimba. Asengelaki koyeba yango ya azali moto oyo ya malamu koleka na mokili mobimba pona likambo yango.
Notice that hangs as a truth, the same pillar of fire that led Israel back to the wilderness is leading today the same power of heaven come up out of Egypt. This day this scripture is fulfilled. You know the message that he said.
Botala. Yango etelemi kuna lokola solo likonzi na moto moko oye kambaki Israel kuna na lisobe ezali pe kokamba lelo lolenge moko yango ya sango ya bobima na Egypto. Lelo oyo likomi oyo kokisami. Boyebi sango oyo ye alobaki.
Look at the vision of Tucson 3 years ago. We're standing up here on the lane. When 5 years before that, he said, the day that the city drives a stake down in front of that gate, turn yourself towards the west. My tabernacle of folks that sure knows that time. That's right.
Botale mono lele ya Tucson. Eleki mibut misato. Tango etele makingai awa na balabala. Nzokande mibu mitano liboso na yango. Alobaki. Mokolo oyo ngumba ekotelemisa likonzi moko liboso ya ekuke wana. Kende na west. Bato ya tabernacle na ngai oyo bazali awa bayebi ete po. Tango wana ya solo.
And the day that Mr. Goins them was up there and drove that stake down, I said to the wife, is something about this? She said, what is it? And when he looked in my little book, there it was.
Pe mokolo oyo, Mr. Goins na bamosusu, bazalaki wana, pe ba pika kili konzi yango, na lobaki na mwasi na ngai, ezali na eloko moko na tina lekamboyo. Alobaki, ezali nini? Na kota gipe na talaki na kati ya mwa buku na ngai, ezalaki wana.
That next morning at 10 o'clock, sitting in there, my room there about 10 o'clock, the angel of the Lord came down. He said, go to Tucson, you'll be northeast of Tucson. There will come seven angels in a cluster that will shake the whole earth around you and said, it'll be told you from there.
Pena tongo elandaki na ngonga ya zomi, na fandaki kuna na shamba na ngai, pene na ngonga ya zomi mwanje ya nkolo, akitaki, alobaki, kende na Tucson. Okoza na nordu esti ya Tucson, pe banje sambo bako ya kati na lisanga moko oyo eko ningisa, mabele nyoso nzinga nzinga na yo. Alobaki.
How many remembers that here, way before it happened? There's a man sitting right here in this building tonight, was standing right there when it happened.
Batoboni bayebi yango lisusuawa tango molai liboso esalema. Ezali na bato bafandi awa na ndako oyo na poko oyo. Oyo bazalaki penza wana tango esalemaki.
and said the seven seals of the hidden mysteries of the entire Bible be opened and fulfilled Revelation 10, that in the seventh angel's message these things should come to pass. This day, this scripture is fulfilled before our eyes. This day, this scripture is fulfilled.
Pealobaki. Bilembo sambo ya mabomba mi e bomba ma ya Biblia ya mobimba eko fungwama. Pe eko kokisa emoni selizomi. Ete na sango ya mwanje ya sambo. Nde makambo yango eko kokisama. Lelo oyo likomi oyo eko kisami na miso na biso. Lelo oyo likomi oyo eko kisami.
Last year standing in the same place, Mr. Woods here and I, going up the hill in a kind of mourning about his wife being sick.
Na mobwele kito zala kine sika angomoko. Monsieur Wood, oyo, nangai, tozalaki koma tangomba, azalaki komitungi sa, pona mwasi na ye, oyo azalaki kobela.
The Holy Spirit said, pick up a rock. Laying there, throw it up in the air. When it comes down, say, thus saith the Lord. There will be judgment strike the earth. Telling that he'll see the hand of God. The next few hours.
Mwolimo mosantu alobaki. Lokota libanga. Oyo ezali wana. Bwaka yango na likolo. Tango kokwea na se loba. Yango alobi nkolo. Etumbu moko ekobeta mabele. Yebisa ete akomona loboko na nzambe. Na mwaba ngonga oyo ekolanda.
I told Mr. Woods is present tonight. And I guess 8 or 10 of the men of 15... that was there at that time when it took place the next morning where the Lord came down in a whirlwind and ripped the mountain out around us and cut the tops of the trees loose and made three blasts and said, judgment is headed towards the west coast.
Naebisaki Mesiud, azalia wana mpoko ayo, pena banzi, batomwambe to zomi na mitano, oye basalaki wana na tango yango, tango esalemaki, na tongo yelandaki, esika nkolo akitaki na ekumba kipe, e pasola ki ngomba zinga zinga na biso, pe e kata ki ba songe ya wanzete, pe e nguluma ki mbala misato, pe alobaki, e tumbu mo kweza liko kende na Côte West.
Amen. 2 days after that, Alaska almost sunk beneath the earth. And since then, up and down the coast, the belches of God's judgment against that spiritual screen. There is a iron curtain, there is a bamboo curtain, and there is a sin curtain.
Mikolomi bale sima na yango, Alaska linga ki penza ko zinda na se ya mabili. Pe bandango nga wana, ko matape ko kita na ngambo nyonso, yalibongo yango, etumbu ya nzambe ezaliko beta pe ko teleme na rido ya molimu wa wana. Ezalina rido moko ya ebende, ezalina rido moko ya bambu, pe ezalina rido moko ya lisumu.
Civilizations travel with the sun. So as the gospel, they've come from the east and went west, like the sun goes. And now, it's on the west coast, it can't go no further. If it goes further, it'll be back east again.
Civilization entambola ka elongo na moi. Sango malamu pendenge moko. Euta kina esti pe kende kina west. Nenge moye kendeke. Shiko e komi na Côte West. Eko kigo kende mosika koleka te. Soke kei mosika koleka. Eko zonga na esti lisusu.
The prophet said, there will come a day that cannot be called night or day. A dismal day, a lot of rain and fall. Just enough how to know how to join a church or put your name on a book. But it shall be light about the evening time.
Mosako lelobaki, mokolo moke koya oye kokiko benga mabutu tomo ite. Mokolo moko ya mbutu mbutu, ya mbula mingi inalondende. Bato bakoye bakaka kokote na lingomba toko komisa kombo na buku. Kasi pene na tango ya mpokwa. Pole kuzala.
This day, this scripture is fulfilled. The same S-U-N that rises in the east is the same S-U-N that sets in the west.
Lelo oyo, likomi oye kokisami. M-O-I moko, moko oyo ebi makana esti. Ezali M-O-I yango moko oyo, ilala kana westi.
And the same S-O-N of God that come in the east and vindicated himself as God manifested in the flesh is the same S-O-N of God in the Western Hemisphere here that's identifying itself among the church tonight, the same yesterday, today, and forever. The evening light of the sun has come. This day, this scripture is fulfilled before us.
PMWRN, I am Nzambe Mokoyo Ayakina Esti. Pemitatola kie mokolo kola Nzambe Oyo atelisa makina nzoto. Ezali MWAN na Nzambe moko yango awa na ngambo ya West. Nde azali komitalisa ye moko na kati ya lingomba na pokwa oyo. Ndenge moko lobi lelo pe libela. Pole ya pokwa ya mwana esiliko ya. Lelo likomi oyo ekokisa mili boso na biso.
Where are we at in this Abrahamic age? Where are we in this great time we're standing? The great hour that we're living. All the visions has been fulfilled.
Tokomi wapi na eleko ya Abraham oyo. Tokomi wapi na kati ya tango monene oyo tozali na yango. Tango monene oyo tozali kobika kati na yango. Bimono nelinyonso esili koko kisama.
How about when a little minister friend of ours here, associate sister church, Junior Jackson, come running up to us one night and be down there and said, I had a dream, Brother Branham, it's bothered me.
Bongo tango elenge motei moko, moninga na biso awa, ya losambo oyo, endi makaloko la biso, Junior Jackson, ayaki mbangu epai na biso na mpokwa moko, ngai na zalaki kuna alobaki, nalotaki ndoto moko ndeko Branham oyo ezali kotungisa ngai.
I seen all the brethren gathered upon a hill. And said, upon this hill, you were teaching us out of letters that was wrote, looked like, and some letters that time had carved out in the rock. When you finished that, all that was finished, you told us, said, come close, and we all gathered up.
Namona kibande konyo, subasangana ki likolo na ngomba. Pe alobaki, likolo na ngomba yango, ozala ki kote abiso malakisi utana, koma oye kuma maki, emona na ki lokola, naba koma mosusu ete tango esilaki kokoma na libanga yango. Tango silisaki yango, ete nyonso wane silaki, oyebisaki biso olobaki, boya pene, pe biso nyonso tusangana kiwana.
That you reached from somewhere and looked like God, like a crowbar, and whipped the top of this little pyramid open. And when it did, said granite rock with no writing on it.
Alobaki, osembola kiloboko na esika moko boepe, emonana kilokolo zwaki eloko moko lokola ebende oyo, balongo lelaka basete pe, obeta kipona kufungola songe ya mwa piramidi yango. Petango efungwa maki, alobaki, ezala kili banga ya granite, na koma moko te likolo na yango.
And you told us to look in upon this. And you all, we all started looking, said, I turned my head, and I noticed you going towards the west, just as hard as you could towards the setting of the sun. How many remembers it?
Pe olobaki na biso ete, totala oyo malamu, pe bino nyoso, biso nyoso tobandaki kotala, alobaki. Na balolaki moto pe na monaki ete ozalaki kokende na ngambo ya West. Na lombangu nyonso na ngambo ya elimololo ya moi. Bato boni bayebi yango lisusu.
Now I stood down a little bit till the Holy Spirit revealed it. I said the entire Bible as much has been revealed to man through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, the baptism in Jesus' name and all these things has been revealed. But there is secrets. That's hid inside because the Bible sealed with seven seals. I must go there to find it.
Pe na tika la kiwana mwa moke kino tango mulimu masantu. Amoni saki yango na lobaki. Biblia mo bimba na oye nyoso esili komoni sama epai na bato. Na nzele ya kosemboli sama kobuli sama libati siya mulimu masantu. Libati sina kombo na Yesu. Pe makambo nyoso wana esili kikomoni sama. Kasi ezali ba sekele oye bomba mina kati. Po Biblia ekangama na bilembo sambo. Na sengeli kokende kuna po na mona yango.
That morning when those seven angels come down and blasted the earth and rocks flew every way, seven angels stood there and said, return back to Jeffersonville from where you come from, for the seven seals of the seven mysteries will be opened.
Na tongo wana tango banje sambo wana bakitaki pe bangulumisaki mabele. Pema banga epumbwaki bisika nyonso. Banje sambo bazalaki wana pe balobaki. Zonga na Jeffersonville esika uti. Po bilembo sambo ya mabomba misambo. Eko fungwama.
Here we are today understanding serpent seed. In a few days of God willing we'll understand the correctness of marriage and divorce and all these things that God's opened ever sealed the mysteries since the foundation of the world. And we've been enjoying the presence of his presence.
That is true this day, the scripture.
Bisoyo lelo to sosoli momboto la nyoka. Simala mwa mikolo soki nzamba lingi toko sosola bosolo ya libala peko bo malibala. Na makambo nyoso oyo nzamba fungoli elembo moko na moko mabomba mi utela kozali sama ya mokili. Peto zali na esengo. Bozali ya mapambo lina ye. Ezali ya solo. Lelo oyo likomi oyo.
Life magazine packed an article of it. Mystic circle of light goes up in the air above Tucson and Phoenix. In the same way that I told you nearly a year before it happened. How it would be in a like a triangle.
Zulunae Life elobela kili kambo yango. Libungu tulu ya pole ya kokamwa e matina mipepe. Likolo ya Tucson pe Phoenix. Kaka ndenge na ebisa kibino yango pene na mobu moko liboso ete salema. Ndenge kozala pe kozala lokola triangle.
The picture hangs in the church down there. You took that magazine, has it? There it was just exactly. It said it's 27 miles high and 30 miles across. They don't understand yet what happened. It appeared mysteriously and went away mysteriously.
Foto yango etiami na losambo kuna. Bino ba oyo. Bosomba kizu nale yango. Ezalina yango. Ezalaki wana, ndenge wana penza. Balobaki, ezalina bosanda ya kilometre tukumine na misato pe na bonene ya kilometre tukumitano. Bazali kaka kososo la na inoteli kambonini esali maki. Emona na kina ndenge ya kokamwa pe, elimwa kina ndenge ya kokamwa.
Brother Fred Soffin, Brother Gene Norman and I stand there three as a witness. I get up on the top of the mount, Peter, James, and John. They give witness, stood there and watched it when it happened. They see it done.
Deko Fred Softman, Deko Gene Norman, Nangai, Tozala Kiwana, Misato Ezalili Tatoli, Lokola Kuna na Likolo Yango Mbayango, Petelo, Yakobo, na Yohane, Pona Kopesa Litatoli, Tozala Kiwana Pe, Tozala Ki Kotala Yango Tango, Salemaki, Peto Monaki Yango Kosalema.
There it is hanging in the sky. So far there's no humidity, no moisture, nothing to make them a fog. How could they come there? It was the angels of God returning back after their message. This day, that prophecy has been fulfilled in our midst. This day, this scripture has been fulfilled.
Nde yango wana, etela mina likolo mo sika penza. Bobandu ezala kate, mbongi ezala kate. To eloko mo susu oye kokiko bimisa. Lo nende. Ndenge nini bakoka kiko koma kuna? Ezala kibanje ya nzambe. Ndeba zala kiko zonga. Simana sango na bango. Lelo oyo lisakoli yango esiliko kokisama. Katikati na biso. Lelo oyo likomio esiliko kokisama.
Watch. Seven seals has been opened. The whirlwinds to the west coast. Now don't miss it like we did back yonder.
Botala malamu. Bilembo sambo siliko fungwama. Ekumba ke komi na Côte West. Sikoyo bozanga likamboyo te ndenge bango basala ki kalakala.
Now our attention a little closer to our day. What does the scripture say about today and about the time we live in? Jesus speaking. I won't have time to take them all, but I want to take this one before we close.
Sikoyo topesa bokebi na biso mwa moke koleka na mokolo na biso. Makomi elobi nini pona lelo, pe pona tango oyo tozali kobika kati na yango. Yesu azoloba, na koza na tango te ya kolobela yango na mobimba, kasi na lingi kolobela likambo oyo liboso tosilisa.
Jesus said in St. Luke, the 17th chapter, the 30th verse, Jesus Christ, the Word Himself, you believe that? Jesus Christ, the Word Himself, made flesh, spoke, and said what the Word would be in the end time. What would be the sign of the end of the world?
Yesu alobaki, na Santu Luka mokapo ya zomi na sambo, molongo ya tukumisato, Yesu Kristo liloba ye moko, bondimi yango. Yesu Kristo liloba ye moko, akoma kinzoto, alobela kipe alobaki, oyo liloba ekoza na tango ya suka. Eloko nine kozala elembo ya suka na mokili.
He told him nation to rise against nation, but he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man is being revealed.
Ayebisaki bango ete ekolo moko ekotelemela ekolo mosusu. Kasi alobaki, ndenge ezalaki na mikolo ya Sodoma, ekozala bongo na mokolo oyo tango mwana na moto azali komonisama.
Now when Jesus came to the earth, he came in the name of three sons. Son of man, which is a prophet. Son of God, and son of David.
Sikoyo tango Yesu ayaki na mokili, ayaki na kombo misato ya mwana. Mwana na moto, elingi koloba mosakoli. Mwana nzambe, pe mwana na Dawidi.
Now he lived here on earth. He never did say he was the son of God. He said, I'm the son of man. Jehovah himself called Ezekiel and the prophets son of man because he had to come to fulfill scripture as a prophet.
Sikoyo, abikaki awa na mokili, atikala koloba mokolo moko tete azalaki mwana na nzambe, alobaki, na azali mwana na moto. Jehovah ye moko abengaki Ezekiel na basakoli mosusu mwana na moto. Pamba te asengelaki koya kokokisa likomi lokola mosakoli.
Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. That's the reason he could not be the son of God there, because he was the son of man. The word came to the prophets, and he was the word in his fullness.
Mose alobaki, yawe nzambe na yako telemisa, mosa koli moko lokola ngai. Yangonde tina oyo, akokaki kozala mwana nzambe kunate. Po azalaki mwana moto. Ye, liloba ezalaki koya epai na basakoli. Peye azalaki liloba na litondi na yango.
Amen. Son of man, the major prophet, not the major prophet, but the God prophet. The fullness of the Godhead bodily was in him. Therefore he was the son of man.
Mwana na moto, mosakoli monene te, kasi mosakoli nzambe. Litondi na bonzambe ezalaki kati na ye na lolenge ya nzoto. Yango wana, azalaki mwana moto.
Now for 2,000 years, he's been known to us as Son of God, Spirit. And in the millennium, he'll be Son of David upon the throne. We all know that, we believe the scriptures.
Siko na mibu koto mibale, to tikali koyeba elokola mwana nzambe, molimo. Pena milenium, akozala mwana Dawidi, likolo ya ngwende. Biso nyonso, oyo tondimaka makomi, toyebi yango.
Now Jesus said, just at the end of this church age that we're living in, that the Son of Man would be revealed again in the same manner it was as it was at Sodom.
Siko Yesu alobaki bobele na suka ya eleko ya lingomba oyo tozali kobika kati na yango ete mwana na moto akomonisa malisusu na lolenge moko oyo esalemaki ndenge esalemaki na Sodoma.
Watch how historically he gave it. He said, as it was in the days first of Noah, how they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. Then he brought next, the last, to the Son of Man at Sodom.
Botala nenge alobelaki yango kokana na histoire. Alobaki, ndenge zalaki na mikolo yango, liboso ya Noah. Ndenge bazalaki kolia, komela, kobala, kobalisa. Nasima alobelaki oyelandi yasuka, mwana na moto na Sodoma.
Because there he was dealing with Jews. Here at Sodom, he's dealing with Gentiles. There, he drowned them all by water in judgment. Here, at the Gentiles, he burned them all at the day of Sodom.
Pambate, kuna azalaki kosala naba Yuda. Awa, na Sodoma, azalaki kosala naba to ya mabota. Kuna, azindisa kibango nyonso na mai. Na kosambi sama, awa epai na bato ya mabota. Aziki saki bango nyoso na mokolo ya Sodoma.
That's right. The Gentile world burnt there. And so will it be when the Son of Man reveals. There's not no more water, but it'll be fire this time. Jesus read from the same Genesis 23 that we read from. When he read about Sodom.
Ya solo, bato ya mabota bazika kikuna. Peko za la bongo tango mwana moto akomoni sama. Ezaili susu likambo ya maite. Kasi eko za la moto na mbala oyu. Yesu atanga kilongwa na Genesis 12 na misato, moko yobiso tozali kotanga. Tango atanga ki na tina na Sodoma.
Now, we admit the conditions that spoke of are the world condition of Sodom, Sodomites, Sodom condition. Everyone will say amen to that. We believe that.
Sikoyo, tosili koeba lolenge ya makambo oyo elobela mi lolenge nini mokili ekomi lokola Sodoma. Yaba Sodomiti lolenge ya Sodoma. Biso nyonso tokoloba amen na yango tondimi yango.
All right? And the spiritual condition of Laodicea, the church natural. We'll say amen to that. And accept their signs. We know that every sign is there. The church is in Laodicea. We know that?
Malamu. Pelo lenge ya molimo ya Laodicea, lingomba ya mokili, toloba amen na yango. Pe toko yamba bilembo na yango. Toebi ete bilembo nyonso ezali awa. Lingomba ezali kati na Laodicea. Toebi yango.
We know the world is in a Sodom condition, is that right? We'll accept that. But what about the sign of Abraham, the one waiting for the promised son? That was another.
Toyebi ete mokile komi lokola Sodoma, boyete? Toko ndima yango, kasi bongo pona elembo ya Abraham, oyo azalaki kozela mwana elaka, oyo wana ezalaki mosusu.
Remember they had a Sodom back there, they had their messenger. And Abraham had a messenger to him. Abraham was waiting day by day for almost an impossible thing to happen. Sarah, 90, and him 100. According to the promise of God, he was still waiting in the midst of all criticism. He was waiting for that son.
Bomi kanisela, bazalaka na Sodoma moko kala, bazalaki na motinda mina bango. Abraham pe azalaki na motinda mina ye. Abraham azalaki kozela, mokolo na mokolo, ete likambo moko ye kukaki, penza kosalema te ete esalema. Sara, mibu tuku libwa, pe ye mobali mibu mokama. Koka na elaka ya nzambe, azalaki kaa kozela. Na kati ya matongi nyonso azalaki kozela mwana yango.
So is a true believer still waiting for that promised son to return. Notice, just before the son arrived, there was a sign given him. Is not the sign of the coming son to be revealed to the royal seed of Abraham that's waiting for the royal son as same as it was to father Abraham for the natural son? Is that right?
Mondimi ya solo pe azalaki kaka kozela bozongi ya mwana oyo alakamaki. Botala, liboso penza mwana yango aya, ezalaki na elembo moko oyo epesamelaki ye. Ezali elembo ya mwana oyo azali koya pona komonisama epai na momboto mokonzi ya Abraham. Oyo azali kozela mwana ya bokonzi, ndenge mokolo kole salemaki epai ya tata na biso Abraham, pona mwana ya mosuni, boyete?
Jesus said so here in St. Luke 17:30. Before this time come that the Son of Man would be revealed, like he did in the days of Sodom before the destruction of Sodom. Now we're looking for a sign.
Yesu alobaki bongo awa na Santu Luka zomi na sambo tukumisato, liboso tango yango ekoma, ete mwana na moto akomoni samandenge asalaki na mikolo ya Sodoma, liboso ya kobebi sama ya Sodoma. Sikoyo tozali kozela elembo moko.
Now let's take the big conditions of time as it was in Sodom. Notice that all went out in Sodomite, the world.
Sikoyo toka matalolenge ya tango ya ngondenge ezalaki na Sodoma. Botala, bango nyonso bakoma kiba Sodomite, mokili.
I think one of the movie directors put on a picture not long ago, and I got to see it. That was Sodom. If you ever see it, there's nothing else on but that. Take a look at it. It's certainly a good picture of the United States today.
Na kanise te moko na basali ya film atiaki yango na film moko kala mingi te. Pena zwa kili baku ya kotala yango. Ebenga maki Sodoma. Soke salemi ete bomoni yango pe. Baba kisi eloko mosusu te kaka yango botala yango. Na tembete ezali etali selimo koma lamu ya etazini ya lelo.
Hollywood, just exactly same kind of dressing. Everything else that they did right then, big drunken sprees and everything else, a religious cult of people, so-called religious.
Hollywood, penza, elateli ya ndenge moko, nabi loko mosusu nyonso, oyo bazalaki kosala na eleko wana, bisika minene ya milangwa pe nyonso wana, losambo ya basambeli, basambeli ya maloba.
Notice, and Sodom had a witness, and it was a fellow by the name of Lot, which was just a nephew to Abraham.
Botala, Sodoma ezalaki pena motato limoko. Ezalaki mobali moko na kombo ya Lota. Oyo azalaki mwana ya ndeko ya Abraham.
Now, Abraham did not go down in Sodom. He and his group, he had a big group with him, enough to fight off about a dozen kings in their army.
Sikoyo, Abraham akitaki na Sodoma te, ye na etonga na ye. Azalaki na etonga moko monene elongo na ye, Oyo bakoka kiko bunda na bakonzi pene na zomi na mibale na mapinga na bango.
So he had a big group with him, and he was sitting out there under an oak tree one day when everything was going wrong for him, nobody had anything to do with him, but he was still holding on to that promise. Watch now, closely before we close.
Na bongo azalaki na etonga moko monene elongo na ye, pe afandaki kuna na se ya nzete ya shen, mokolo moko na tango oyo nyonso ezalaki kotambola malamu te po na ye. Moto moko te azalaki na eloko ya kosala na ye, kasi azalaki kaka kokangama na elaka yango. Boyo kasi koyo, na bokebi penza, liboso ete tosilisa.
While he was sitting there, down come three men walking to him. Two of them went down into Sodom and preached the gospel to them to come out to Lot. Is that right?
Tango afandaki wana mibali misato bayaki na makolo epai na ye mibale kati na bango bakendeki kino na Sodoma pe bateaki sango malamu epai na bango po babima epai ya Lota. Ezali solo?
But one stayed with Abraham. Notice the one that stayed with Abraham was God himself. The other two were angel messengers.
Kasi moko atikalaki elongo na Abraham. Botala. Oyo atikalaki elongo na Abraham azalaki nzambe ye moko. Mibale mosusu bazalaki banje batindami.
Now down in Sodom they done no miracles. Only smiting the blind and preaching the gospel always smites the blind.
Sika wakuna na Sodoma basalaki bikamwa moko te. Babomaki kaka batomiso. Peko te asango malamu ebomaka tango nyonso batomiso.
Now look at the set of that day. There is a church natural. Always the trees, as I said last night, God is represented. There were Sodomites, the Lotites, and the Abrahamites. It's in the same position tonight. The world's setting just like that.
Sikoye, botala ndenge makambo ezalaki na eleko yango. Lingomba ya mokili ezali wana. Ndenge na lobaki na mpokwa oyeleki. Nzambe atali samaka tango nyoso na misato. Ezalaki na bato ya Sodoma, bato ya Lota, pe bato ya Abraham. Ezali ndenge moko na poko ya lelo. Mokili ekomi penza ndenge wana.
Let me ask you something. Look at this setting now. Abraham called this man that talked to him Elohim. The Hebrew word Elohim means the all-sufficient one. The one that's the eternal one. Elohim. God himself.
Boti kanatu na bino likambo moko. Bota la ndenge makambo ezali sikoyo. Abraham abenga kimobali oyo azalaki kosolola na ye Elohim. Liloba oyo Elohim na kiebere elingi koloba oyo akokana mubimba. Ye oyo azali ya seko. Elohim nzambe ye moko.
In the beginning, Genesis 1 said, in the beginning, God. Take the Hebrew word there, in the Greek word rather, in the beginning, Elohim. Created heavens and earth.
Na ebandeli Genesis moko, Elobi. Na ebandeli nzambe, bozo liloba yango na kiebele kuna, to liloba yango na kigreki. Kutu, na ebandeli Elohim, akela kili kolope mabele.
Here he is, Genesis about 22, here he says again, or about 20, he said, and he called this man's name Elohim.
Awa ye, na Genesis pene na tukumi bale na mi bale, awa, alobili susu to pene na tukumi bale, alobaki pe abenga ki mobali yango na kombo ya Elohim.
Why did he do it? God represented in a human flesh that sat down with Abraham and eat a calf sandwich, drinking some milk and eat some bread. God himself and disappeared right before Abraham.
Pona nini asalaki bongo? Nzambe atali samaki na nzoto ya moto. Oyo afandaki elongo na Abraham pe aliaki sandwich ya mosuni ya mwana na ngombe. Amelaki miliki. Pe aliaki lipa. Nzambe ye moko. Pe alimwaki mbala moko liboso ya Abraham.
But he gave him a sign. Notice. And that sign was that he had his back turned to the tent.
Kasi apesaki elembo moko. Botala. Pe elembo yango ezalaki ete apesaki mokongo na ye na motema.
And remember, Abraham, his name was Abram a few days before that. And Sarah was Sarah before that. S-A-R-R-A. Then S-A-R-A-H-M, A-B-R-A-M to A-B-R-A-H-A-M. Abraham means father of nations.
Pebo mi kanisela, Abraham. Kombo na ye zalaki Abram. Mikolomoke liboso na yango. Pe Sarah azalaki Sarai. Liboso na yango. S-A-R-A-I. Ekomaki S-A-R-A. Pe A-B-R-A-M. Ekomaki A-B-R-A-H-A-M. Abraham elingi koloba. Tate abikolo.
Now watch real close here. And we'll see the setting of the hour that we're now living. As Jesus told us to look for this setting. We've seen all the rest of it, right? Now let's see to the royal sea. What setting they're supposed to see.
Sikoyo. Botala na bokebi penza wa pe to komona lolenge yangonga oyo tozali kobika kati na yango sikoyo ndenge Yesu ayebisaki biso ete toluka komona likambo oyo tosili komona makambo mosusu nyonso kolongo bana sikoyo totala momboto mokonzi makambo nini bango basengeli komona.
Now this man said, Abraham, where is your wife Sarah? And Abraham said, she's in the tent behind you.
Sikoyo, mobali yango alobaki, Abraham, wapi mwasi na yo Sarah? Pe Abraham alobaki, azayi na kati ya hema sima na yo.
Now you've never seen him. How did he know that his name was Abraham? How did he know her name was S-A-R-A-H?
Right.
Abraham, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you.
Sikoyo, atikala komona ye mwasi yango mokolo moko te. Ndenge nini ayebaki ete kombo ya ye mobali ezalaki Abraham. Ndenge nini ayebaki ete kombo ya ye mwasi ezalaki S-A-R-A. Abraham, wapi mwasi na yo Sara? Alobaki, azali na kati na ema na sima na yo.
He said, personal pronoun. I am going to visit you according to the promise. Your wife's going to have that baby. You trust me now. I'm going to make it come to pass.
Alobaki ngai. Ngai pronom personnel. Nakoya kotala bino kokokana na elaka. Mwasi na yo akobota mwana yango. Otyelaki yango motema. Sikoyo. Nakokokisa likambo yango.
And Sarah in the tent behind eavesdropping or ear dropping or what you call it, listened to the tent. She said, laughed up her sleeve and she said, now me, an old woman like I am, have pleasure of my Lord in him old too, out there 100 years old. Wow, this hasn't happened for many, many years.
Pe Sarah, nakacha ye manasima, azalaki koyoka na kuku, towa chaki litoi soki, bobenga kayangonini, azalaki koyoka nakacha ye ma, asekaki na ndenge ya kubomba na pe alubaki. Sikoyo ngai, mubange ya mwasi lokola ngai, nasepele longo na nkolo na ngai, yepe mubange, kuna na mibu mokama. Nzoka nde likambo oyo etikala kosale mate, mibu ebele, ebele.
And the man, M-A-N, sitting there eating in human flesh, drinking and eating like an ordinary man with dust on his clothes and had dust on his feet and Abraham walked it off.
Pe mubali yango, M-O-B-A-L-I, afanda kiwana, koliaka kati na nzoto ya moto, komelaka pe koliaka lokola moto nyonso, na putulu na bilamba na ye, azalaki pe na putulu na makolo na ye, pe Abraham asukolaki yango nyonso.
God himself looked around. And he said, why did Sarah laugh back in the tent saying this? He knew, could discern the thoughts of Sarah in the tent behind him. Is that right?
Nzambe yemoko. Atambusaki miso zinga zinga. Pe alobaki. Pona nini Sarah seki. Nasima kuna na kati ya ema. Alobili kambo oyo. Ayebaki akokaki kososo la makanisi ya Sarah. Nakatia ema, simanaye, ezali solo.
Now when the royal seed of Abraham come on the earth, what sign did he show? Son of man. Simon came up to him one day. Andrew brought him. He said, your name is Simon. You're the son of Jonas. He said, I made a believer out of him.
Sikoyo tango momboto mokonzi Abraham ayaki na mokili. Atalisa kiele mbonini. Mwana na moto. Simona ayaki epai na ye mokolomoko. Andele moto amemaki ye. Alobaki, kombo na yo Simona. Ozali mwana na yona. Alobaki bongo. Bomoni, yango esala kiete akoma mondimi.
Philip went over and got Nathaniel. Come back and said, come see a man who we've found, Jesus of Nazareth, son of Joseph. He said, now wait a minute. Could anything good come out of that fanaticism? He said, come see.
Philip akendaki kozwa Nathaniel azonga ki alobaki. Yaka kotala mobali oyo tosili komona. Yesu ya Nazarete, mwana na Yosef. Alobaki, siko zela nanu. Eloko moko ya maleme kokiko bima na bilanda landa wana. Alobaki, yaka komona.
So when Philip come up in the presence of Jesus with Nathaniel, Jesus looked over at him and said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Na bongo, tango Philippe ayaki liboso na Yesu, elongona Nathaniel, Yesu atalaki epe alobaki. Talamo Israel oyo kati na ye bokosi ezalite.
He said, Rabbi, when did you know me? He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. He said, Rabbi, thou art the son of God. You're the king of Israel.
Alobaki, Rabbi, oyebaki ngai tango nini? Alobaki, liboso ete Philip abenga yo, tango ozalaki na se anzete, na monaki yo. Alobaki, Rabbi, ozali mwana nzambe. Ozali mokonzi ya Israel.
When the little woman at the well in her immoral condition come up a little panoramic, something like this, to draw some water, Jesus had sent his disciples away to get fiddles.
Tango mwana mwasi wana na libulu ya mai, na bomoi na ye ya mabe, ayaki, na mwali kambo mokolo kola oyo, pona kotoka mai. Yesu autaki kotinda bayekoli na ye, ete bakende kosomba biloko ya kolia.
When she came up to draw water, he said, bring me a drink, woman. She said, it's not customary for you to say that. We have segregation here.
Tango ye mwasi angwa ya kikotoka mai ya lobaki. Ye langai mai ya komela mwasi. Alobaki, ezae momesano te pona yo ya koloba bongo. Tozala kana boka bwani yawa.
Now, you Jews have nothing to do with us Samaritans. We have nothing to do with you. He said, but woman, if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. I'd give you water if you don't come here to draw.
Siko bino ba Yuda bozalaka na eloko moko ya kosala na biso ba Samaria te. Biso peto zalaka na eloko moko ya kosala na bino te. Alobaki, kasi mwasi, soki oyebaki na nyoyo ozali kosolwa na ye. Olingai kosenga ngai mai. Nalingai kopesa yo mai oyo bayaka kutoka awate.
He found where her condition was, what it was. He said, go get your husband and come here. She said, I don't have any husband.
Amona kilo lenge ya mwasi yango. Likambo yango. Alobaki, kende kozo mobali na yo pe yaka awa. Alobaki, nazaina mobali te.
He said, you said the truth. You've had five. And the one you're living with now is our church. She said, sir, I perceive that thou art a prophet. We know when the Messiah cometh, he'll show us these things. Jesus said, I am he.
Alobaki, olobi solo. Ozalaki na bango mitano, pe oyo ozali kobika na Yesu koyo, azali ya yote. Alobaki, Monsieur, na moni ete ozali mosakoli. Toyebi ete tango masiya koya, akotalisa biso makambo oyo. Yesu alobaki, ngai nazali ye.
On that she ran into the city and said, come see a man who's told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?
Nalikambu angu wa kende kimbangu na ngumba pe alobaki. Boya kotala moto oyo ayebi singa ima kambu na sala. Oyo nde masia yango penzate.
Watch, he did that before the Jews and the Samaritans, but never the Gentiles. The Gentiles, we people were heathens in them days. The other nations packed a club on her back, worshiping idols. We wasn't looking for no Messiah. He only appears to those who's looking for him. And we're supposed to be looking for him.
Bota la malamu, asala ki angoli boso ya ba Yuda na ba Samaria, kasi mokolo mokote na bato ya mabota. Bato ya mabota biso ba oyo, tozala ki ba pagano na elekowana, bikolo mosusu tozalaki kotambola na kibota na mokongo kosambelaka bikeko tozalaki koluka masiya te amonalaka kaka na baoyo bazali koluka ye mpe biso tosengeli kozala baoyo bazali koluka ye.
But those who claim to be looking for him, the church itself, when they seen that done, they said he's a devil, he's a fortune teller, a Beelzebub. And Jesus said that sin would be forgiven them because he hadn't died yet, but said someday the Holy Ghost will come and do the same thing and speak one word against it will never be forgiven.
Kasi baoyo bazalaki koloba ete bazalaki koluka ye lingomba yango moko tango bamonaki yango kosalema balobaki azali molimo mabe azali moto na soloka Belezebula. Pe Yesu alobaki lisumu wana ekolimbisamela bango po akufaki naino te kasi alobaki mokolo moko molimo mosantu akoya mpe akosala likambo yango moko mpe koloba liloba moko kotelemela yango ekolimbisama ata mokolo moko te.
That's this day where every word has to hang together. Speak a word against it will never be forgiven in this world and the world to come.
Oyo nde mokolo yango epai oyo liloba moko moko esengeli kolandana. Koloba liloba moko mpona kotelemela yango ekolimbisama ata mokete na mokili oyo to na mokili oyo ekoya.
That was the royal seed of Abraham. And you're that royal seed of Abraham which come because of that identification of that man sitting there with Abraham. Come to prove it was the same God.
Oyo wana ezalaki momboto mokonzi ya Abraham. Pe tala momboto mokonzi wana oyo ya Abraham oyo eyaki mpona kotalisama ya mobali wana oyo afandaki elongo na Abraham aye mpona kotalisa polele ete ezalaki nzambe yango moko.
Promised in this day as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man when he is revealing himself as Son of Man. Amen. This is the day for the scripture to be fulfilled.
Nde alakaki na mokolo oyo ete, ndenge ezalaki na mikolo ya Sodoma ekozala pe bongo na boye ya mwana na moto, wana azali komimonisa ye mokolo kola mwana ya mutu. Amen. Oyo nde mokolo yango mpona likomi oyo ekokisama.
Look at the setting we are today. Look at the church where the Son of God. Look at the dismal day. Look at all the prophecies. Now a strange thing. Our business is our due then if the setting has to be like it's Sodom.
Bota lolenge ya makambo oyo tokomi na yango lelo. Bota lingomba epai wapi mwana na nzambe. Bota la mokolo ya mbutu mbutu. Botala masakoli nyonso. Sikoyo eloko moko ya kokamwa esengeli kozala ete bapaya na biso basili koya. Soki makambo esengeli kokoma lokola na Sodoma.
There were three of them come along. Three outstanding men sent from heaven. We'll admit that. Three of them. One stayed with Abraham.
Ezalaki na bapaya misato oyo bayaki elongo. Mibali misato ya kafu kafu. Oyo batina maki uta na likolo. Tolo babongo. Bazalaki misato. Moko atikalaki elongo na Abraham.
They all started there, but one stayed with Abraham, the rest of them went out in Sodom. Is that right? And Abraham had a changed name from Abram to Abraham. True?
Bango nyonso babandaki wana. Kasi moko atikalaki elongo na Abraham. Bamosusu kati na bango bakitaki na Sodoma. Ezali solo. Pe kombo ya Abraham eutaki kobongwana. Longwana Abraham kino na Abraham. Ya solo.
Not one time has the history of church of the world ever had an evangelist to go to it with a name ending in H-A-M to this day. Billy G-R-A-H-A-M. Is that right?
Atambala mokote na histoire lingomba ya mokili etikala kozo evangelist moko pona kokendele yango na kombo na Yesu kana H-A-M. Kino leloyo. Billy G-R-H-A-M. Ezali solo.
G-R-A-H-A-M, six letters. A-B-R-A-H-A-M is seven letters. But G-R-A-H-A-M is six letters, which is the word of man. See?
G-R-A-H-A-M. Koma motoba. A-B-R-A-H-A-M. Ezaina koma sambo. Kasi G-R-A-H-A-M. Ezaina koma motoba. Elingi koma mokili. Moto. Bomoni?
Look what's went out there today is that messengers from heaven. Is there a man on earth that's got repentance so preached so plainly as Billy Graham? Has there been a man that has had an effect upon the people like Billy Graham?
Botala ba oyo ba keneki kuna lelo, ezali ba tindami oyo ba utaki na likolo. Ezali na moto moko na mokili oyo ateaka kobongo la motema polele penza lokola Billy Graham. Esila koza na moto moko oyo azala na mbano likolo na bato lokola Billy Graham.
Never has there been internationally a man of Billy Sunday and so forth as here in the United States, but Billy Graham's known worldwide. See where he's calling? Out of Sodom.
Etika la koza la te na mokili mobimba. Moto moko. Oh, Billy Sunday, naba mosusu, bayeba na kinde awa na etazini. Kasi Billy Graham, ayeba na mokili mobimba. Bomoni epai wapi, azali ko benga bato. Ko bima na Sodoma.
And he's got his company and party there with the Pentecostal church and Oral Roberts. But what about the elect group? What kind of sign are they supposed to see? What are they supposed to have? Hallelujah! It shall be like in the evening time.
Peza na moninga na ya mosala kuna na lingomba Pentecostis ora Robert Moko. Kasi ndenge nini pona etonga ya baponami. Elembo ya ndenge nini yango bango basengeli komona. Bango basengeli kozwa nini. Hallelujah. Pole kozana tango ya pokwa.
This day, this scripture is fulfilled. This day, God's promise is fulfilled. We know that to be the truth. He's here tonight as he was then.
Lelo oyo. Likomi oye kokisami. Lelo oyo. Elaka ya nzambe kokisami. Toebi ete yango ezali solo. Azali awa na mpoko oyo ndenge azala kine eleko wana.
Now to preach it. Now I said a while ago, if you preach anything and it's a gospel truth, then God's obligated to vindicate that. Is that true?
Siko yo kote yango, ndenge na otu koloba. Soki oteli kambo moko, pe ezali solo ya sango malamu, na tango wana nzambe ya sengeli penza kotato la yango. Ezali solo?
Now if that be so, let the God that wrote the word, let the God that made the prophecy, let the God who is God of the word, come forth! And prove that he's still God!
Sikoyo soki ezali bongo, tika ete nzambe oyo akoma kililoba. Tika ete nzambe oyo apesa kili sakoli yango. Tika ete nzambe oyo azali nzambe ya liloba. Aya kotali sapolele. Ete azali kaka nzambe.
As Elijah went up on the mountain watching Elisha went watching Elijah. He said, I want a double potion. And the mantle that was on Elijah fell off on Elijah. He walked down and doubled that blanket up and struck the river and said, where is the God of Elijah? And the same thing that happened for Elijah happened for Elijah.
Ndengeli ya mataki likolo na ngomba azalaki kotala. Elisa mataki pe azalaki kotala Elia. Alobaki na azali na mposa ya ndambo mibale. Pe kazaka oyo Elia alataki ekwelaki Elisa. Akitaki pe agumbaki bolangeti yango pe biteni mibale. Pe abetaki ebale alobaki wapi nzambe ya Elia. Pe likambo yango moko oyo esalemaki mpo na Elia, esalemaki mpo na Elisa.
And the same gospel, the same power, the same Son of Man that was yesterday is today and will be forever. You believe it? And I ask you, I cannot be him, but he is here. We are only a carrier.
Pesango malamu moko. Nguya moko. Mwana na moto moko. Oyo azalaki lobi azali lelo. Pe akozala libela. Bae bele. Zomi na misato mwambi. Bundi makango. Nabongo na sengi na bino. Ngai na koki kozala yete. Kasi ye azali awa. Bisoto zalika kamo mimi.
Some of you people out there that's sick and afflicted, that you know that I don't know you. Let God, now if I can humble myself enough, you pray. and ask God.
Bamosusu kati na bino bafandi kuna oyo bozali na bokono pe na pasi oyo boyebi ete na yebi bino te tika ete Nzambe sikoyo soki na koki komikitisa na ndenge esengeli bobondela pe bosenga na Nzambe.
I don't guess there isn't a prayer card in the building, is there? No, I don't. We've never given out any prayer cards. We're going to have prayer meeting at our healing the sick of the church. But you pray.
Na banzi te bakalati ya mabondeli ezali awa te boye te te na banzi te tokabolaki kalati ya mabondeli ata moko te tokosali yangani ya mabondeli na to ya kobondela mpona babeli na losambo kasi bino bobondela.
You know that I'm a total stranger to you. See, you know me, Jeffersonville. I don't want people from Jeffersonville to do that. I want people from away from here somewhere. See if God still reveals. See if He's still the same yesterday and forever.
Pebo yebie te nazali penza mo paye pay na bino. Bomoni, bino bo yebingai batu ya Jeffersonville. Na lingite ete esali mapona batu ya Jeffersonville. Na lingete ezala batu oyo ya bisika mosusu. Botala soki Nzambe azali kaka kopesa bimoni seli. Botala soki azali bobele ndenge mokolo bilelo pe libela.
Do you like the little woman did? He passed through and she said, I believe this man. She had a blood issue. And she said, if I can touch the bar of his garment, I believe I'll be made whole. Is that right?
Bosala ndenge mwa mwasi oyo asalaki. Alekaki pe alobaki nandimeli mobali oyo. Azalaki na bokono ya litanga ya makila. Pe alobaki. Soki na koyiko simba songe elambana ye, nandimiete na kubika. Ezali solo?
Because of her faith, that day the scripture was fulfilled. He bind up the heart of the broken heart, heal the sick and the lame.
Pona kondima na ye mokolo yango, likomi yango, eko kisamaki. Ye akangaki mpote ya motema ya baoyo, motema mozoki. Abiki saki babeli pe bibosono.
When she touched his garment, walked out and sat down, he turned around and said, who touched me? How do you ever know in that great throng of people? Probably 30 times what's here tonight. Thousands of them. How did he know it?
Tango mwasi angwa simba kie lambana ye, pe akendeki kofanda, ya baluka kipalo baki, nani ya simbi ngai? Ndengi ni akokai koyeba yango, na kati ya batu ebele wana, tango mosusu koleka, motango ya batu oyo bazalia wana apokwa, oyo mbala tuku misatu. Bazalaki koto na koto, ndenge nini ayebaki yango?
He said, who touched me? He didn't say that just to be saying. He said that because it was true. And he said, who touched me? Directly looked around, seeing the little woman where she was sitting or standing, whatever position she is in, told her blood issue was over.
Alubaki, nani asimbi ngai? Alubaki yango apona kolobate. Alubaki yango po ezalaki ya solo. Pe alubaki, nani asimbi ngai? Nambala moko ye atambusa kimiso, amona kimwasi yango. Esika fanda kito atelemaki. Eza la fanda kito atelemaki. Ayebisa ki yete bokono na ye ya litanga makila. Esilaki.
That was Jesus yesterday. That's him today.
Amen.
You believe that?
Oyo wane ezalaki Yesu lobi. Ezali ye lelo. Bondimi yango.
I don't know you. God does. But you got pains in your side that's bothering you. That's right. You're sitting there praying about it. Am I a stranger to you? We're a stranger. Well, stand up if it is. I don't know you. It's this man right here on the corner, this young fellow.
Na yebi yo te. Nzambe a yebi yo. Kasho za ina pasi na amupanzi na yo. Yangonde ezali kutungisa yo. Ezali ya solo. Ofandi wana ape, ozali kobonde la apona yango. Uyebi nga ite. Peto ebanite. Telema soke ezali bongo na ebi yote. Ezali mobali oyo. Awa nasuka elenge mobali oyo.
You also got a bad throat. That's right. You're praying about that. You're all nervous about something. You're going to have to leave the meeting because you're a minister. You got some engagements you got to take care of. That is right. Mm-hmm.
Yopo zali na pasi na mongongo ya solo. Ozali kubondela pona yango. Ozali na motema likolo likolo penza pona likambo moko. Okosengela kotika mayanga ni pona kokende pamba te ozali ni motei. Ozali na mwa makambo oyo sengeli kosala ya solo.
You believe God knows who you are? Reverend Mr. Smith, now you can go and be healed. Jesus Christ made you whole. Walk to your meeting. Your throat won't bother you. Who did he touch?
Undime tenzamba ebina ni yozali. Monsieur Reverend Smith, siko yo kogi kende pe ko bikisama. Yesu Kristo abikisi yo. Kende na mayanga ni na yo. Mongongo na yo ekutungisa yote. Asimbi nani?
There's a man sitting right back here. He's suffering. He's got a tumor on his left lung. He isn't from here. You have been a mine worker. That is right. I'm a total stranger to you. That's right. Shake your hand.
Mobali moko afandi na simawa azali kubela. Azali na tumeur na pumona ye ya ngambo ya mwasi. Ye afanda ka wate. Osalaka mosala ya mine. Ya solo, oyebi ngai ata mokete. Soki ezali ya solo, pepa loboko na yo.
The tumor's in your left lung and you're up for an operation right away. That's right? You're not from here. You're from out of town. You're from Virginia. That's right.
Tumeur yango ezali na pumo na yo ya loboko ya mwasi. Pe tikali moke, bakopasola yo. Ya solo, ufanda ka wate. Oti na engumba mosusu, oti na Virginie, ya solo.
You believe God knows who you are? Mr. Mitchell? That's right. Go home, be well. Jesus Christ makes you whole. Ask the man. Never seen him in my life. He's sitting in a crane.
Undimete nzambe ayebi nani yo zali? Mr. Mitchell, ya solo. Zonganda kope bikisama. Yesu Kristo abikisi yo. Botule mobali yango. Namona na eno yete, nabomo inanga. Afanda kiwana azalaki kubondela.
This day, this scripture. Here's a lady sitting right back here behind me, as Sarah was in the tent. She's praying for a daughter. Stand up.
Lela oyo, likomi oyo. Mwasi moko azali awa, afandi awa asimalangai. Lokola Sara oyo afandaki na kati ya ema azali kobondela po na mwana na ye ya mwasi. Telema.
The daughter's not here. She's away. The daughter, you're same as it was when a woman come to Jesus who had a woman that was fiercely vexed for the devil. The girl is demon possessed.
Mwana mwasi yango azali awate. Azali mosika mwana mwasi yango. Pe likambo na yo ezali ndenge moko na oyo salemaki. Tango mwasi moko ayaki epai na Yesu, o mwasi moko atungisa maki na ndenge ebele na molimo mabe. Mwasi yango azali, mwana mwasi yango azali na molimo mabe.
She's not here. She is from, you're from North Carolina. You believe that? And that's the truth, isn't it? Mr. Orders, you can go home. If you believe with all your heart, you'll find your daughter like found when Jesus Christ in the days gone by said to the
Azalia wate, afanda kana, yo utina Caroline Dino, ondimi yango, pe zalia solo, boete, Madame Orders, okoyiko zonga nandako, soki ondimi na motema na yo mobima, okokuta mwana na yo, lokola mwasi wana, tango Yesu Kristo kalakala, alobakiete abikisa maki.
This day, this scripture, the sign of Sodom. Of the super seed, the sign of the natural church, this day, this scripture is fulfilled in your midst. Do you believe it?
Lelo oyo, likomi oyo, elembo ya Sodoma, elembo ya momboto oyele kimalamu, elembo ya lingomba ya mokili. Lelo oyo, likomi oyo kokisami kati na bino. Bondimi yango.
Will you accept him right now as your Savior and healer? Stand up to your feet, every one of you. Say, I accept my healing. I accept him as my Savior. I accept him as my King. Each one, stand to your feet.
Bolingi koyamba yesika siko yolokola mobiki sinabino ya mzoto, pe mobiki siya molimo. Botelema bino nyoso, boloba. Na yambi lo biko ya mzoto nangai. Na yambi yelokola mobiki siya molimo nangai. Na yambi yelokola mokonzi nangai. Bino nyoso botelema.
This day, listen, friends. He read the scripture. handed the Bible back to the priest and said all the eyes of the people were fastened upon him. And he looked upon him and said, this day, this scripture is fulfilled.
Lelo oyo, boyo kabalinga, atanga kilikomia azongisa ki Biblia, epai yanganga nzambe angope, alobaki, miso ya bato nyonso ezalaki kotala ye, pe ye atalaki bango pe alobaki, lelo oyo likomi oyo ekokisami.
I've read the scripture with a dozen or more evidences that we're living in the last day.
Amen.
The generation that will see Jesus Christ return to the earth.
Amen.
And I say to you tonight, again, this day, this scripture is fulfilled in your sight.
Na siliko tanga likomi, pe na bandanga zomi na mibale, tokoleka ete tozaliko bika na tango ya suka, ya ekeke oye komona bozongi ya Yesu Kristo na mabele, pe na lobi na bino na pokwa oyo. Lisusu ete lelo oyo likomi oye kokisa mina miso na bino.
You in Tucson, you in California, you in New York, on these telephone hookups, this day, this scripture is fulfilled in your sight.
Bino ba oyo bozali na Tucson, bino ba oyo bozali na California, bino ba oyo bozali na New York, ba oyo bazali kolanda na nzela ya telephone, lelo oyo likomi oyo ekokisa mina miso na bino.
Let us be glad and make merry, for the marriage of the Lamb is at hand, and her bride, his bride, has made herself ready. Let's raise our hands and give him glory. All ye people, God bless you.
Tosepela pe tozala esengo, po libala ya mwana mpate ekomi pene, pe mwasi na ye ya libala. Mwasi na libala na ye asili komi lengela. Totombo la maboko pe topesa ye nkembo, bato nyonso. Nzambe apambo la bino.